ziko mwa inu mbalenevyo ine ndinati kwa mbalenevyo inu mukutsimikiza inu mulibe pang'ono chabe kakuzodza mauno ine ndabwera kuti ndidzapempherere odwala panali anthu ena amene anasonkhana muno omwe ife molawirira la mulungu mawa omwe ine ndinawapeza kumeneko ine ndangowabweretsa iwo kuno ku tchalichi ndipo ine nthawi zonse ndimaganiza izo ndizabwino kupempherera odwala mu tchalichi ine sindikudziwa ine ndimakonda mtchalichi ndikubwera kuno kumene osonkhana anthu kunja kuno akupemphera ndipo pali mtsikana wang'ono kumbuyo uko mtsikana wokongola kwambiri bwanji ine ndikuganiza iye wakhala chapena pake kunja kuno tsopano ngati anthu sanapite makwawo oh ine ndikuona tsopano ndipo ako ndi kanthu kakang'ono kokongola kwambiri ndipo iye wadwalika kwambiri ndipo ife timamvetsera pamene ife tinamva uthenga wa malilime ndi kutanthauzira kukuchitika ndipo ife timamvetsera ndipo ife tinaganiza kuti tinamvera kuti china chake chinanenedwa chokhudza mtsikana wang'ono ndipo ife timadikirira kuti tione ngati ambuye anapereka uthengawo choti ife tikanene mmenemo koma ine ndikuganiza mtsikana wang'onoyo ali bwino tsopano ndipo akhala bwino ndipo chotero ndipo apo panali dona yomwe anali atataya kupenya kwake nayenso ndipo ife tinali kumupempherera iye ndipo bambo wina ali mu ambulansi kunja uko mtumiki ine sindikuganiza bamboyo akanakhoza kulemera mapaundi 35 kapena 40 basi mochuluka ndipo chotero ine ndinatsika kuti ndidzawapempherere iwo ndipo chifukwa chimene ine ndimakhala ngati wododoma kwambiri komata kanagwa kuchokera pa dzino langa ndipo ndikumaliza muluzi kwa ine mwini mauno kudutsira pa malo amenewo a dzino langa patsogolo apo ndipo iwo akundiuza ine tsopano kuti ine ndikuyenera kuti iwo apalidwe ndipo zipewa ziyikidwe pa iwo ndipo chotero kukalamba uwu kukukwawirapo ndi chinthu chokhacho chimene ine ndikuchidziwa ndipo anandimata limodzi limenelo ndipo kukhala ngati theka la ilo ndipo pamene ine ndimayamba kuyankhula iwe umakhoza kumverera izo mmene mphepo imakankhira panja inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza kumatulukira kudutsa milomo yako ndipo izo zimakupangitsa iwe kukhala ngati ukudodoma mokhala ngati ife ndithudi ndife anthu amwayi kukhala tili amoyo mawa uno ndikukwanitsa kubwera ku tchalichi ndipo usiku uno wa khrisimasi kudikirira chikondwerero chimene iwo ali nacho chimene ine ndikuyembekeza ine pali ana uchuluka kwambiri pano mawa uno chotero ine ndingokhala pheye mukuona ndipo ife akuluakulu nthawi zina ife timayankhula zinthu zimene ana sayenera ngakhale kuti azimve inu mukudziwa koma ine ndikuganiza mpingo uli ndi mphatso yaing'ono pano ya ana ang'onoang'ono patadutsa kanthawi ine ndimangoyiyang'ana iyo kumbuyo uko oh ine mukufuna mukhale ikatha sunday school inu mutsalire mwaona chifukwa ine ndikuganiza iwo ali ndi mphatso zina kumbuyo uko za abwenza achicheperewa kuti ziperekedwe mawa uno ndipo pamene ine inu abwenza ang'ono kumbukirani pamene ife tikuchita izi ndikufuna kuti izi zimveke izi si santa claus chifukwa iyo ndi nkhani imene tsiku lina inu mudzayiphunzira izo zilibe kanthu kwa izo koma izo ndizochokera kwa yesu khristu choonadi cha zoonadi zonse inu mwaona mwana wa mulungu ndipo ife tikukupatsani inu mphatso yaing'ono iyi mawa uno chifukwa iyo ikukulolani inu kudziwa kuti nthawi ina mulungu anapereka mphatso yayikulu kwambiri imene ikanakhoza kuperekedwa kwa mtundu wa munthu mwana wake ndipo ife tili ndi njira yosauka yofotokozera zimenezo ndipo palibe chilichonse chimene ife tingapereke chofanana ndi chimenecho koma basi monga chivundi kwa wina ndi nzake ife timachita zimenezo tsopano ine ndinali woti ndidikirira mpaka la mulungu lotsatirali ndipo ine mwina mwake nditero muli monse pa china chake chimene ine ndimafuna kuti ndinene ndipo china chake chakhala chili chadziwitsidwa kwa ife uko kwathu zamasomphenya amene ine ndiyenera ndiwatsatire iwo ndipo izo zikukhala ngati mooneka zikhala ngati zokhuthala koma ife sitimafuna kuganiza kuti zimene mulungu akunena ndi zokhuthala zake zolemetsa zake ndi zopepuka ndipo pokhala kuti la mulungu likubwerali mulungu akalola ife tidzakhala ndi msonkhano kuno limenelo lidzakhala basi tisanafike usiku wa chaka chatsopano ngati ambuye angakondwere nafe ife kuti tidzakhale ndi msonkhano umenewu Ndipo ife tikufuna tidzakhale ndi msonkhano wa mmawa, pemphero la odwala, ndipo mwina mwake msonkhano wa ubatizo. Ndiye ine ndimaganiza, tidzalengeza izo kwa abwenzi athu kuti iwo akhoza kudzabwera, ndiye ife tidzakhala ndi la mulungu mmawa, ndi la mulungu usiku, ndipo kenako anthu akufuna kuti adzatsalirebe kwa za chaka chatsopano, ndiye ife tidzakhala ndi ulonda nthawi ino, padzakhala atumiki angapo kuno, adzakhale akuyankhula usiku wa chaka chatsopano. Molunjika mpaka pakati pa usiku, ndipo ife tikuwayitana atumiki oterowo kuti abwere ndipo adzayankhule. Ambuye akalola ine ndikufuna ndidzakhale mmodzi wa iwo amene ali ndi china chake choti ndidzayankhule usiku wa chaka chatsopano. Ndipo kenako la mulungu lotsatira, ine ndimaganiza kuti ndidzabweretse mzere wa zinthu zimene zikuchitika, zimene zachitika, kuonetsera momwe mulungu akuchitira ndi anthu ake ndi kuzibweretsa izo molunjika mpaka pachimake kuno kuthalichi. Ndipo ambiri a inu mukudabwa nkhani ya msonkho iyi imene ife takhala tikudutsamo, izo zakonzedwa. Ndipo chotero ine ndikufuna ndidzakuwuzeni inu momwe zinachitikira aponso. Ndipo ine ndikuganiza izo zikhoza kudzakhala kudzaziyankhulanso izo kenanso la mulungu likubwerali, chotero ine ndidzangodikira kufikira la mulungu likubwerali. Ndikuyesera kuyankhula ndi inu pang'ono mmawa uno kuchokera mu mawu. Mukuona, ndipo la mulungu likubwerali, ine ndidzayesera kutero ngati mulungu alola, kuti ndidzakuwuzeni inu monse momwe izo zinachitikira ndi kudzabweretsa kwa inu chilichonse ya zinthu zimene Ambuye ananena, ndipo kuziona izo zikugunda ndendende pamalo, kungoyikidwa ndendende pamalo. Mukuona, iye samanena chilichonse cholakwika. Koma tsopano chinthu chimodzi chimene ine ndikufuna kuti ndinene mawu uno, chimene mwina mwake ine sindidzatero la mulungu likubwerali, ndichokhudza china chake chimene chinachitika dzuwa. Ine ndinali wonyinyirika pang'ono zakubwera mawa uno, chifukwa ine kwenikweni ndinali ngati wokhadzuka, chotero kuti ine sindikumvelera mochuluka monga choncho, koma pokhala kuti ine ndili kuno chabwino, ine ndiyesetsa momwe ine ndingathere. Usiku watha ine ndinali ndi azinzanga, mʼbale ndi mulongo Sothman, monga momwe ife tikudziwira kuno, mmodzi wa matrasti ya Charity ndi mkazi wake anabwera kudzamuchezera mkazi wanga ndi ine. Ndipo ife timayankhulana za misonkhano ikubwerayi mu Phoenix ndiko ozungulira, ngati icho chingakhale chifuniro cha Ambuye. Ndipo ife tinali maso mpaka kufika 10 sate, ine ndikuganiza. Ndipo ine ndinapita kukagona chama 11. Ndipo nthawi ina ake mu usiku ine ndinalota loto. Ndipo mu loto limeneli ine ndinamuona wina wake amene amayenera kukhala bambo anga, munthu wankulu kwambiri akungoyimirira kuyankhula mophikiritsa. Bambo anga, ine ndinamuona mkazi, samaoneka ngati amayi anga, komabe iwo amayenera kukhala amayi anga. Ndipo munthu uyu yemwe amayenera kukhala ngati abambo, mwamuna wa mkazi uyu, anali kumuzunza iye mwankhanza mochuluka kuti iye anali ndi chimtengo chachikulu, ndipo iye amakhoza kumuyimiritsa iye monga chonchi, ndiko mumenya iye ndi chidutswa ichi chamtengo. Ndipo iye amatha kugwa ndi kupita pansi ndi yeno, ndipo kenako pakapita kanthawi iye amatha kudzukanso, ndipo iye amayenda mozungulira ndikumuopseza kuti amumenyanso iye, amamumenyanso iye. Ndipo ine ndinali nditayima patali ndikumayang'ana zimenezo. Potsiriza izo zinangofikapo ndikwana ine, ndipo ine ndinali wang'ono kusiyana ndi bambo uyu, amayenera kukhala ngati abambo anga. Chotero ine ndinayenda kupita kwa iye, ndipo ndinayika chala changa pa nkhope yake, ine ndinati usamumenyenso iye kenanso. Mukuona, ndipo pamene ine ndinatero, china chake chinayamba kuchitika, mikono yanga inayamba kututuma, ndipo ine ndinakhala wamkulu, minyowa yaikulu ya brown. Ine sindinaonepo minyowa yoteruyu, ndipo ine ndinangomugwira bamboyo ndi kolala, ndipo ine ndinati usamumenyenso iye kenanso, ngati iwe utero iwe ukenera kudzachita ndi ine, ngati iwe utamumenye iye kenanso. Ndipo munthuyo anachita mantha ndi ine, ndipo anamusiya iye yekha, ine ndinadzuka. Chabwino, nditagona pamenepo mkamphindi chabe, chifukwa kumasulira kumene kunabwera iko kunali kunena zoona. Mkaziyo kuyankhula mophiphiritsa ndi mpingo umene uli ngati mayi. Bamboyo ndi chipembedzo chimene chili pamwamba pake, chimene chimalamulira pa mpingo monga mwamuna pa mkazi. Ndipo ndi zipembedzo izi zimene zikuumenya mpingo umenewo, ndipo sizikumolola nkomwe kuti iye adzuke pa mapazi ake monga choncho. Basi nthawi iliyonse iye akamayesera kuti adzuke kapena kuchita china chake, iwo anthu menemo chipembedzo chimamumenyera iye pansi, ndipo izo zikungotanthauza kuyika ina miyewa ina yachikhulupiriro kuno kuti ndisamalozenso chala changa kumeneko. Ndikumati inu mukuchita ndi ine, mukuona, chifukwa pali anthu ena amenemo amene ali a Mulungu. Ndipo izo zinali zabwino. Pafupi ife tinali tiri m'maso kwa pafupifupi maola awiri kapena atatu, ine ndikuganiza. Ndipo mwana wanga wankazi mmodzi wa iwo, Rebecca, kumbuyo uko, iye amagwira ntchito ku chipatala cha Methodist mu Louisville. Ali maphunziro amaonekedwe a ubwana amenewo auna mwino. Izo ndi othandizira wachinyamata, iwo amazitcha izo kapena china chake chonga zimenezo. Ndipo iye anali iye iwo anamuyitana iye kuti abwere m'mawa amenewo. Ndipo izo ndi zimene zinandidzutsa ine. Ndipo munali molawirira, ndipo iye ndi mzake wina wa ku sukulu pano, iwo amagwira ntchito limodzi kumeneko. Ndipo ndimayenera kuwatengera iwo ku Louisville, iwo amayenera kukakhala kumeneko pa tenikoloko. Ndipo mkazi anga amadabwa chifukwa chimene iye samakhoza kulowa ku chipinda. Ine ndinali nditalokako. Tsopano ine ndakhala ndili ndi zinthu zambiri zochitika moyo mwanga, koma ine sindinayambe ndakhalapo ndi china ngati chimenecho. Ine ndinalowa muchizimbwizimbwi. Ine sindikudziwa kutanthauzira kwake. Ine sindinakhalepo ndi chilichonse ngati chimenecho moyo wanga. Koma patsogolo panga izo moneka ine ndinazindikira kuti iwo anali masomphenya, ndipo ine ndinali masomphenya. Koma ine ndinali kuyankhula ndi mwana wanga Joseph, amene iye sanali mchipindamo nthawi imeneyo. Koma mwanjira ina, basi pamene iwo anandifikira ine, ine ndinali ndikuyankhula ndi Joseph. Ndipo ine ndinayang'ana mwamba. Ndipo ngati maonekedwe a piramidi zitayima patsogolo panga, zinali mbalame zazing'ono, china chake ngati theka la inchi kutalika kwake. Ndipo izo zinali mwamba pa mwamba pa nthambi, apo zinali ndikhoza kuti zitatu kapena zinayi. Kenako yotsatira, nthambi yotsatira inali ndi mwina mwake 80 kapena 10, ndipo pansi musi panali 15 kapena 20. Ndipo izo zinali ankhondo ang'ono, chifukwa nthenga zake zinali zitapunthidwa, ndipo zimaoneka ngati izo zimayesera kuti ziyankhule ndi ine, kunena china chake. Ndipo ine ndinali kumadzulo, kumaoneka ngati cha ku Tucson, Arizona, ndipo mbalamezo zimayang'ana kummawa, ndipo ine ndimamvetsera mwatcheru. Zinali kuyesera kuti zinene, zimaoneka ngati izo zimayesera kundiwuza ine china chake. Ndipo izo zinali ndi nthenga zazing'ono, zinali zonse zitapunthidwa ndi zinthu, izo zinali ndi zipchera zakunkhondo. Kenako mwadzidzidzi mbalame imodzi inayamba kutenga malo a insake, malo umpha monga choncho. Ndipo izo mbalame zazing'onozo mwali wiro zinachokapo kumaulukira chakummawa. Ndipo pamene izo zinatero, kuchokera pamenepo kunadzabwera mbalame yayikulu mooneka ngati nkhunda ndi mapiko osongoka. Ndipo izo zinabwera mukhamu, ndipo mwaliwiro kwambiri kuposa momwe mbalame zazing'ono zija zinachitira, zinaulukira kummawa. Ndipo ndidakalibe muzanga zikumbumtima ziwirizo pamodzi. Ine ndinadziwa ine ndinali nditayima apa, ndipo ine ndinadziwa ndinali kwina kwakenso, mukuona. Ndipo ine ndinaganiza, tsopano awa ndi masomphenya, ndipo ine ndiyenera kuphunzira chimene iwo akutanthauza. Ndipo posakhalitsa gulu lachiwiri la mbalame linabwera, ine ndinayang'ana kumadzulo, ndipo zimaoneka mmaonekedwe a piramidi ngati ziwiri kumbali iliyonse ndi imodzi pamwamba. Kunadzabwera asanu angelo amphamvu amene ine ndinayamba ndawaonapo moyo wangu. Liwiro loopsa loterolo ine sindinayambe ndaliwonapo. Mitu yawo kumbuyo, ndipo mapiko awo osongoka akungowuluka mwamsanga. Ndipo mphamvu ya Mulungu wamphamvu zonse inandikantha ine mwanjira imeneyo, mpaka iyo inandinyamulira ine mwamba kuchokera pansi, njira yonse kuchokera pa nthaka kukwera. Ine ndimakhoza kumumva Joseph akuyankhulabe, ndipo phokoso ngati chotchingira phokoso chikusweka kujaku. Kubangula kwakukulu kuja kunamveka uko patali kumapita kumwera. Ndipo pamene ine ndinatengedwera mwamba, ndipo pamenepo panali liwiro loopsa la ngero. Ndipo ine inandikutha basi kuwaona iwo pakali pano, mwaona, pamene iwo amabwera maonekedwe amenewo monga choncho kudzangosesera mkati mwa ine. Tsopano osati kulota, tsopano ayi, ine ndinali ndili pomwepo ndili m'maso monga momwe ndilili pano, mukuona. Koma apa iwo akubwera, ndipo iwo anali ndi changu choopsa mpaka ine ndinaganiza pamene iwo anakwera mwamba ine ndinamva kuphulika kumeneko monga kapena monga kuphulika kumene kunatulukira kokhala ngati chotchingira phokoso ndipo pamene izo zinatero ine ndinaganiza chabwino izi zikuyenera kutanthauza kuti ine ndikukonzekera kuti ndiphedwe mwaona mukuphulika kwa mtundu wina ndipo ine basi pamene ine ndimalingalira pa zinthu zimenezo ine ndinaganiza ayi izo sizingakhale zimenezo chifukwa ngati iko kukanakhala kuphulika iko kukanamutenga Joseph nayenso chifukwa ndi uyo apo akuyankhulabe akuganiza ine ndili pamenepo ine ndikukhoza kumumva iye izo sizinali zimenezo tsopano izi zonse zinali masomphenya izo sizinali mukuona izo zinali masomphenya ndiyeno zonse mwaka modzi pamene ine ndinazindikira kuti ine ndinali iwo anali atandizungulira ine ine sindimatha kuwaona iwo koma ine ndinali nditabweretsedwa mukuundana uku kwa piramidi ya iwo mkati mwakuundana uku kwa ngero asanu ndipo ine ndinaganiza tsopano ngero wa imfa angakhale mmodzi asanuwo akhoza kukhala chisomo ine ndimaganiza zimenezo ine ndinaganiza oh ndi iwo akubwera ndi uthenga wanga chimenecho ndi chimake changa chachiwiri iwo akubwera kuti adzandibweretsere ine uthenga wochokera kwa ambuye ndipo ine ndinafuula ndi mphamvu zanga zonse mofuula monga momwe ndikanathera oh yesu inu mukufuna kuti ine ndichite chiyani ndipo pamene ine ndinatero iwo basi anangochoka kwa ine ine sindikumverera mwabwino basi chiyambireni mukuona ine ndinali tsiku lonse dzulo ine ndinachita kukhala mnyumba ndikumverera pafupifupi kuti sineyo ine ndikulephera kuti malingaliro anga masuke ndi ulemerero ndi mphamvu ya ambuye ine ndinachita dzanzi paliponse pamene iwo anandichokera ine ine ndimayesera kuti ndizisisita mʼmanja mwanga ndipo ine ndinaganiza ine ndikulephera kupuma ndipo ine ndinayenda mozungulira ndikudutsa pansi ndi mbuyo ndi mtsogolo ine ndinaganiza kodi izi zikutanthauza chiyani ambuye kodi izi zikutanthauza chiyani kenako ine ndinayima ine ndinati ambuye mulungu wantchito wanu ali ine sindikutha kumvetsa bwanji icho chinali chiyani zipangeni izo zidziwike ambuye chabwino pamene ine sindingathe kukuwuzani inu za izo pamene ine ndikuti mphamvu ya ambuye palibe njira yofotokozera zimenezo sizimene iwe umamverera kuno mumadalitso amenewo ndi madalitso a ambuye ichi ndi chopatulika izo ndizoposa chilichonse chimene wachivundi angakhoze ngakhale kuchiganizira mukuona ndipo izo zimandivutitsa ine moyipa kwambiri izo si mdaliso izo ndi mtolo iwe umavutitsidwa mukuona ndi zimenezotu ngati iwe ngati ine nditangopeza njira ina imene ine ndingawawuzire anthu chimene icho chinali kapena chimene icho chimene kumverera kwa icho kunali izo sizili ngati kungokhala pano kufuna kusangalala ndi china chake chimene mtsempha uliwonse mwa iwe izo ndizoposa kuopseza izo ndizoposa kuopsezedwa ndi kulemekeza koyera kwa ine palibe njira yofotokozera izo ngakhale kufikira msana wanga onse mwamba ndi pansi mu msana mwanga kudzera mu zala zanga mwamba ndi pansi mpaka kumapazi anga ndi zala za kumiyendo thunthu langa lonse linangochita dzanzi mwaona basi monga ngati unali utachokamo mdziko kwina kwake ndipo izo zinali kundisiya ine pang'ono ndipo ine ndinati kwa ambuye kodi inu mungandilole ine ndidziwe mulungu ine ndikuganiza kuti pafupi pamene zinayamba zakhalapo mwa mphamvu choncho panali pamene ine ndinali ku Zurich Switzerland nthawi imeneyo pamene iye anandionetsa ine mphungu ya ku Germany imeneyo ikuyang'ana wokwera kavalo wa chingerezi uja akubwera kudutsa Africa ndipo iye anati onse achimwa ndipo aperewera pa ulemerero ndipo ine ndinali kulilira kwa ambuye kuti andithandize ine ndipo ine ndikufuna iye kuti andipatse ine kutanthauzira chifukwa ine ndimadabwa ngati izo zimatanthauza kuti ine ndinali oti ndichokapo ine ndinali woti ndiphedwa. Ndipo ngati izo zinali, ine sindinali woti ndikanena kanthu kwa banja zokhudza izo. Ndi nthawi yanga yoti ndizipita kwathu bwanji. Ine basi ndingopita kwathu ndizo zonse za izo. Koma ngati izo ndi zimene zimatanthauza, ine sindimafuna kuti ndiliuze banja. Sindimafuna kuti wadziwe kanthu zokhudza izo. Basi ndingozilola izo zichitike. Ndipo kuti izo zidzakhala zonse za izo. Ine ndinati, Ambuye, ndithandizeni ine. Ine sindikufuna kuti ndiliuze banja. Ngati ndinuyo uku, ndikuitana kwanga kopita kwathu chabwino. Ine ndikhala ndikupita. Inu mwaona, ine ndinati, ndipo inu mukudziwa, ndinu, inu mukuti, chabwino. Bwanji iwe sukuganizira za chimene iwe unanena masomphenya. Chimene masomphenya ananena. Koma iwe sungakhoze kuganizira zinthu ngati zimenezo ndiye. Iwe ine sindingathe muli monse. Ndipo ine ndinaganiza. Ine ndimangovutitsidwa kukhumudwa. Iwe sumadziwa momwe ungaganizire. Iwe sungathe kuganiza. Ndipo ine ndinati, Atate akumwamba, ngati izo zimatanthauza kuti kuphulika kunditenga ine, chabwino. Ndiloleni ine ndidziwe tsopano. Kuchitira kuti ndisankhule kanthu zokhudza izo. Mulole ulemerero wanu ndi mphamvu zibere pa ine kenanso. Ndipo zidzandinyamulire ine mwamba kenanso. Kapena mulole ulemerero wanu ubere pa ine. Ndipo zikatero ine ndidziwa pamenepo kuti izo zimatanthauza zimenezo. Ndipo potero ine ndikhoza kuzisunga izo kwa ine mwini. Ndipo palibe chinachitika. Chotero ndiye ine ndinati, Ndiye Ambuye, ngati izo zimatanthauza kuti inu mutumiza amthenga anu kutuma kwanga, ndiye mulole mphamvu yanu ibwerenso. Iyo inakhala ngati inandichotsa ine mchipindamo. Ngakhale ine ndabwerera kwa ine mwini. Ndi Baibulo langa mdzanja langa. Ndiye mwaona, ndikumufunsa Mulungu kuti andithandize ine. Ndipo pamene ine ndinatero, iye anandionetsa ine china chake mulemba, chofanana ndi chimenecho. Pomwe apo, ndipo ine ndinaganiza. Kodi icho chingakhale ndende chimenecho? Ine ndinachita bwanji chimenecho? Ndipo ine sindingathe kufotokoza zinthu zimenezi anzanga. Izo ndizoposa chilichonse chimene ine ndikuchidziwa. Mukuona? Mkazi wanga ndi mzimayi wosamvetsetseka kwambiri, mmodzi wa abwino kwambiri mdziko. Koma kanthawi pang'ono, ine sindinanene kanthu kokhudza izo. Ine ndinapitirira. Iye anadziwa panali china chake chimene chinachitika. Chotero pamene ine ndinadzamuuza iye anati, Iwe ukudziwa Bill, ine ndimakuona iwe, ndipo ndimakumva iwe, muzambiri za zinthu zimenezo. Anati, Iwe ukudziwa ine ndimakukhulupirira iwe, ndi mtima wanga wonse. Iye anatero. Iye anati, Koma izo ndithudi zinali ndi china chake. Izo basi mooneka basi zimango ndigwereza ine kuphulika kumeneko ndi kubwera maliwiro kumeneko kwa angelo amenewo monga choncho asanu a iwo pamodzi muku kuundana kwa iwo monga mooneka ngati ine ndinali ndi piramidi ija inajambulidwa pano ija. Mwaona? Iwo anaoneka kukhala poyamba. Iwo anaoneka ngati kukhala ngati za patali. Iwo anaoneka monga ngati mtundu uja wa nkhunda. Ndipo iwo anali kubwera kuchokera mbali iyi. Ndipo iwo anali amaoneka ngati 1, 2, 3, 4. Ndipo kenako mmodzi pamwamba. Mwaona? Kupanga asanu. Ndipo iwo anabwera ndi liro loterolo. Palibe kalikonse, palibe ndege, palibe kalikonse kangakhoze kufanana ndi izo. Ndipo ine ndikutha kuwaona iwo, ndipo mitu yawo inakhala ngati inatembenukira mbali. Mapiko amenewo atagwera mbuyo. Zida zonse. Ndipo apa iwo anabwera. Akuti psss. Monga choncho, basi anangobwera pansi, ndipo anadzanditengera ine kulowa mu piramidi iyi ya kuundana kwa iwo. Ine ndinaona ine, ndinali nditachokapo, mwamba nditachoka pansi, ine ndinaganiza, mwina mwake, ine ndinamva, kutali komwe, bangula kumeneko, vom. Monga ngati ndege pamene iyo idutsa chotchinga phokoso. Ine munazimvapo izo zikuchitika monga choncho. Monga ngati kubangula kwa patali. Ine ndinaganiza. Izi sikhoza kutanthauza tsopano pamene masomphenya awa andichokere ine. Kuti ine ndikukaphedwa ndikuphulika kapena china chake. Ine ndinaganiza. Ndi ine pano. Ine ndanyamulidwira mwamba. Ine iwo iwali pano pena pake. Ine ndili mu chimenechi. Piramidi ya angelo pano. Koma ine sindikudziwa. Mwina mwake Ambuye akubwera kudzanditengera ine kwathu. Kenako ine ndinamumva Joseph pansi pamenepo akuti, Adadi, ndinaganiza ayi ngati zili zimenezo izo zikanamutenga iye nayenso. Ndipo china chake chinati, iwe kumbukirani, ine ndikudikirira, ndikuyang'anira uthenga umene ine nthawi zonse ndakhala ndikuudikirira. China chake, ndipo masomphenya tsiku lina, inu mudziwa monga momwe ine ndinali nawo kuno osati kale kwambiri, akundiwuza ine zokhudza zimene zimenera kuchitika mmene ine ndimalalikira kuchokera pa dzuwa mpaka pa malo awa. Ndipo ndiyeno iye anati, tsopano kumbukira, chimake chachiwiri chatsera pang'ono kuti chifike. Ine ndinaganiza padzakhala uthenga. Mukumbukira uthenga wanga kuno kutsegula kwa mwala wa pamutu umenewo, kumene Mariu 7 ndi zisindikizo zimenezo zimene sizinalembedwe nkomwe mu mawu a Mulungu. Mukukumbukira, ndipo izo zinanditengera ine mu piramidi imeneyo. Ndipo Johnny Jackson, ngati iwe uli pano, loto lija limene iwe unandipatsa ine osati kale kwambiri, ine sindilinena ilo mawawuno. Iwe unali kwambiri, Mulungu anali mwangwiro kwambiri, ndipo iwe undikhululukire ine chifukwa chosakupatsa iwe kutanthauzira, chifukwa ine ndinaona china chake chikuyenda. JT, chinthu chomwecho mwaona. Ndipo ine ndimadziwa zimenezo. Ndipo Mulongo Collins, ndende zofanana, mukuona. Ndipo 6 aiwo akulondolera molunjika ku chinthu chomwe chomwecho. Ndipo kenako masomphenya amene ine ndinakuwuzani inu nonse zaka zapitazo, iwo anadzangu kuchitika tsiku lina. Mukuona, izo zikanadzachitika. Ndipo ndi izo pamenepo, zili pamenepo, chilichonse chakhala pamenepo kunja uko. Icho basi ndi china chake chikuyenda, ine sindikudziwa chimene icho chili. Mulungu andithandize ine, ndilo pemphero langa. Tiyeni tipemphere. Atate akumwamba, ife tangokhala zivundi, ndipo pano ife tikuyima mawuno. Ndipo Ambuye, ine inu munanditumiza ine kuti ndidzatsogolere nkhosa zapang'ono izi ndi mpingo uwu. Ndipo ine ndili pa mapeto anga, ine sindikudziwa njira iti chiyani kuti chimene chikubwera. Koma ine ndikudziwa chinthu chimodzi chikuti inu munati inu mukanadzapanga chilichonse chichitire ubwino kwa iwo amene amakukondani inu, ndipo anayitanidwa molingana ndi cholinga chanu. Ine ndikukupemphani inu Mulungu kuti dzanja lanu la mphamvu la chifundo likhale pa ife. Ife moonadi tikudziwa kuti inu ndi Mulungu, ndipo ife tikudziwa kuti inu simuli amene munakhala mu masiku amene anapita, koma inu mudakali wa moyobe lero. Inu nthawi zonse munali Mulungu, inu nthawi zonse mudzakhala Mulungu. Inu munali Mulungu pasanakhale nthawi, ndipo inu mudzakhala Mulungu pamene nthawi sidzakhala ponso. Inu mudzakhalabe Mulungu, ndipo ife tili mʼmanja anu Ambuye. Ife tangokhala dongo, ndipo inu ndinu wowumbayo, wowumba. Iwumbeni mioyo yathu Ambuye mwanjira imene ingachitire ntchito yabwino kwambiri kuti izikulemekezani inu. Perekani izi Atate, ife tangokhala mʼmanja mwanu. Ife tinalibe njira yodzibweretsera tokha kuno, kapena ife sitikudziwa momwe ife tingatulukire kunja. Ambuye, inu mwatipatsa ife moyo, ndipo inu mwakhala. Ife tikuyiperekanso mioyo yathu kubwerera kwa inu, ndipo potero inu mwatipatsa ife mosinthanitsa moyo wa muyaya. Chikhulupiriro chathu chikukumira izo mu munthu wathu omwe. Ndipo ife timakukondani inu chifukwa cha izi, chifukwa ife tikudziwa kuti tsiku lina ife tidzakuonani inu, ndipo inu mudzakhala mu ulemerero wanu, ndipo ife tizidzayang'ana pa iye. Ndipo ife tikuyembekezera kudzawamva mawu amenewo, unachita bwino wantchito wanga wabwino ndi wokhulupirika. Lowa mu zisangalalo za Ambuye zomwe zinakonzekera kwa iwe kuyambira kumaziko a dziko lapansi kufikira nthawi imeneyo. O Mulungu, pamene ife tonse tidzakumana, titsogolereni ife. Ife ndi antchito anu, ndipo ife tikupempha chikhulupiriro cha machimo athu. Masomphenya amphamvu awa Ambuye ndi ochuluka kwambiri kwa antchito anu. Ine sindikudziwa choti ndichite, ine ndimangodziwa kuti iwo amabwera. Ndipo ine ndikhoza kungonena zimene ine ndinaziona ndi zimene zinanenedwa. Ndipo nthawi zina izo zimandiopsa ine Ambuye, ndipo ine ndimadabwa choti ndichite. Zikatero ine ndimatenga Baibulo ndikuwerenga mmenemo momwe Yesaya anamverera tsiku lija mu kachisi, pamene iye anawaona angelo amenewo mapiko ali pa mapazi awo. zosa dabwitsa yana fula watsoka ndine pakuti maso angawo na ulemelero wa Ambuye. Ndipo inali nthawi imeneyo pamene mneneri anafula mokweza atatha kuyeretsedwa mukachisi, pamene ngero anatenga mphaniro ndipo anatenga khala la moto ndipo anadzalika ilo pa milomo yake, atatha kuvomereza kuti iye anali munthu wa milomo yonyasa ndipo akukhala ndi pakati pa anthu osayera, komabe iye anali mneneri. Ngero anatenga mphanirozo ndipo anadzayika khala la moto pa milomo yake ndipo anamuyeretsa iye ndipo anati, tsopano pita ukalosere. Ambuye Mulungu, Yesaya anafula mokweza, ndili pano ine Ambuye, nditumeni ine. Pamene iye anati, ndani ati atipitire ife, kumbado oyipa ndi wachigololo umenewo.
God, let it repeat again.
Mulole izo zibwerezedwenso. Mulole izo zibwerenso. Ambuye, mutumize nzimbo yera ndi moto oyeretsa. Pakuti ine ndikuvomereza ndine wa milomo yonyasa, ndipo ndikukhala mʼdziko lino ndi anthu osayera, ndipo ndife osayera pamaso panu Ambuye. Koma tumizani mphamvu yoyeretsa, mzimu oyera, tiyeretseni ife Ambuye, muyeretseni wantchito wanu Ambuye. Ndipo kenako muyankhule Ambuye, wantchito wanu akumvetsera. Ine ndikuyembekezera kumva liwuli menero, ndine wanu, ndigwiritseni ine ntchito Ambuye monga momwe inu mukufunira. Pamene ine ndikuzika ndekha paguwa lanu, ulole mzimu oyera undiyeretse ine Ambuye, ndipo mudzoze ndikutumiza Ambuye ngati inu mukufuna wina wake kuti apite. Ngati lino lili ola ndipo ino ndi nthawiyo. Ine sindikudziwa Ambuye, ine ndikungodziwa kuti ine ndinawaona angelo amenewo. Ndipo inu mukuzidziwa zinthu zimenezo kukhala ndendende choonadi. Ndipo ine ndikupemphera Ambuye, watsoka ndi ine, chotero ndithandizeni ine. Ndipo tsopano adalitseni anthu awa, ndipo ife tili pano lero. Basi usanati usiku wolowa chisangalalo ichi chakubadwa kwa Ambuye wathu, ife tikupemphera kuti inu mutithandize ife. Ndipo mmawa uno wantchito wanu mʼbale wathu Neville anamverera kuti mwina ikhoza kukhala nthawi imene iye akhoza kupuma mphindi pang'ono, ndipo mwina mwake ine ndiyankhulepo. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mundithandize ine tsopano. Pali iwo amene ali pano Ambuye, ndife tonse tikukufunani inu, chotero ife tikupemphera tsopano kuti inu mutidalitse ife pamene ife tikuwerenga mawu anu ndikusinkhasinkhapo kwa kanthawi pang'ono. Mulole mzimu wanu ubwere pa ife Ambuye, ndipo udzatiyeretse ife ndi kutiyika ife pa moto ndi mzimu oyera ndi uthenga wa Mulungu wa uwisi kuchokera pa guwa, kuti ukagwedeze dziko lakufa asanaandikire Mulungu wamphamvu wamuyaya. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, mwana wake wokondedwa ndi mpulumutsi wathu. Ameni. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiyitanire tchelu chanu kulemba lina pano ndizolemba pang'ono zimene ine ndazilemba apa. Ndipo ine ndikukhulupirira Doc kapena Bire kapena mmodzi wa iwo anandiwuza ine kuti akufuna titulike mofulumirirapo pang'ono pachifukwa cha ana. Iwo ali ndi mphatso zina za iwo. Inu abwenza achichepere amene mwangotuluka kumene ku Sunday school, inu mungokhala pobe pozungulira kanthawi pang'ono chabe. Zimene tiitanene kuchokera pano zikhoza kukhala zakuya pang'ono kwa inu, koma inu mungokhala chete ndi amanu ndi abambo kwa maminiti pang'ono. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule ndi iwo. Tsopano mu masalimo wa 89. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge ndime kapena ziwiri za masalimo wa 89. Ine ndikufuna ndiyesere kuwerenga ndime ya 50 ndi ya 51 ndi ya 52 za masalimo 89. Tsopano kodi inu mukukhoza kundimva kutali kumbuyo uko bwinobwino? Ngati inu mukukhoza kuyezani mwamba manja anu. Chotero ine ndiyati zoyankhulira zonsezi zayatsidwa. Kodi ichi chili bwinoko kapena ichi pomwe apa ziwiri izi kumbali ku chabwino. Ine sindi kudziwa ngati wati ajambule iwi kapena ayi, ichi chiri ngati chochitika chosayembekezereka mawa uno. Koma musayiwale tsopano, mukhale ndi azinzano onse, ndipo ine ndikufuna inu mukhale wotsimikiza pafupifupi, muyesetse kuti mudzakhalepo pa msonkhano wa lamulungu likubwerali. Osachedwa pa akhala akutsirizitsa chalichi kuno, ine ndikuganiza. Ndipo ine ndidzakhala nditabwereranso nthawi imeneyo chifukwa cha izi, kudzalalikira zisindikizo zisanu zimenezo, ngati icho chingakhale chifuniro cha Mulungu. Kuchokera mulemba apa. Mu buku la Masalimo, mutu wa 89, kuyambira ndi ndime ya 50, mvetserani mwatcheru kukuwerenga kwa mawu tsopano. Kumbukirani Ambuye, chitonzo cha ntchito anu. Momwe ndanyamulira mchifuwa changa, chitonzo cha anthu onse amphamvu. Chimene adani anu atonza, o Ambuye, chimene atonzera mayendedwe a odzozedwa anu.
Blessed be the Lord forevermore.
Wodala akhale Ambuye kwa nthawi zonse. Ameni ndi ameni. Ine ndikufuna ndiyankhule kwa mphindi pang'ono pa ine ndikufuna inu mulembe zimenezo poyamba. Ndikuziwerenga izo mobwereza-bwereza mwabwino kwenikweni. Mwina mwake ziyenera kuwerengedwanso tsopano. Mvetserani mwatcheru tsopano mukuona.
Remember, Lord, the reproach of thy servants.
Kumbukirani Ambuye, chitonzo cha ntchito anu. Momwe ine ndanyamulira mchifuwa changa, chitonzo cha anthu onse amphamvu.
Wherewith thine enemies have reproached, O Lord. Wherewith they have
chimene adani anu atonza, O Ambuye. Chimene atonza mayendedwe a odzozedwa anu.
Blessed be the Lord forever. More.
Wodala akhale Ambuye kwa nthawi zonse. Ameni ndi ameni. Werenge izi mwatcheru monga Davide wayankhulira izo. Ine ndikufuna ndigwiritse ntchito kwa phunziro. Ndizachilendo kwambiri ngati phunziro la Christmas kenanso. Koma monga ine ndinalalikira la Mulungu lathali pa phunziro la chilendo, ine ndinayiwala chimene iwo unali tsopano. Iwo unali pepani kugwa, dziko likugwa. Tsopano ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito kuphunziro la Mulungu lino. Chitonzo pa chifukwa cha mawu. Tsopano ndiloleni ine ndibwereze ilo kenanso mwabwino kwenikweni. Chitonzo pa chifukwa cha mawu.
Has a time and a
Mulungu amakhala ndi nthawi ndi chifukwa cha nthawi imeneyo kuti akwaniritse mawu ake onse. Mulungu amadziwa ndendende basi chimene iye akuyenera kuchita. Ife sititero. Ife timangoyenera kulandira icho monga iye wachiperekera icho kwa ife. Koma iye amadziwa, ndipo palibe chimene chitakhale cholakwika ndi chimene iye wakonza kuti achite. Izo zonse zikuyenera kuchitika.
There has to be sometimes rugged and hard things.
Pakuyenera kukhala nthawi zina zinthu zovuta ndi zolimba kuti zibweretse chenicheni choonadi cha chinthucho. Inu mukudziwa, mvula imabadwa muchisokonezo, mavuto, kumwazikana kwa mpenzi, mlengalenga mabingu. Ndipo ngati titati tisakhale ndi mvula, ife sitingakhale moyo. Koma inu mukuona chimene chimatengera kuti mvula ibwere, bingu, mpenzi, nyezimira, mkwiyo, ndipo kuchokera mmenemo, mumabwera mvula. Mbewu imeyenera kufa, kuvunda, kuwonongeka, kununkha, ndi kubwerera kufumbira mthaka. Ndi cholinga chakuti idzabweretse moyo watsopano. Izo zimatengera kumupuntha golide kutembenuzidwa ndi kutembenuzidwa, mbuyo ndi mtsogolo, ndi kupuntidwa mpaka litsilo lonse litachotsedwamo mwa Iye. Osati chifukwa choti Iye akunyezimira, chifukwa chitsulo chimene chimadziwika ngati golide wabodza chimanyezimira ngati golide weniweni. Koma mukazika ziwirizo pamodzi, inu mukazika izo kumbali imodzi, inu simungakhoze kuzisiyanitsa izo. Koma kuzika izo pamodzi, inu mukhoza kuzidziwa izo. Ndipo wopunthayo nthawi zonse amayenera kumapuntha mpaka Iye adaona chithunzi chake chomwe chikunyezimira mu golideyo. Ndipo Mulungu amayika nthawi ndipo amakhala ndi cholinga kwa chilichonse chimene Iye akuchita. Palibe chilichonse chimene chimachitika mwangozi kwa iwo amene amawakonda Ambuye. Ndipo anayitanidwa molingana ndi kuyitana kwake. Mukuona, ife tinakonzedweratu. Ndipo chilichonse chimagwira bwino ntchito kwa chimenecho, chifukwa Iye sangakhoze kunama. Ndipo Iye anati icho chimakhala chomwecho, kuti chilichonse chimakhala ndi nthawi yake, nyengo yake, ndipo chimakhala ndi njira yake. Ndipo Mulungu amakhala kuseri kwakuyenda kulikonse. Ndipo nthawi zina iwo maganiza kuti chilichonse chikulakwita, izo zimakhala kwa ife. Zinthu zimenezo zimayikidwa pa ife. Mayesero ndi kudabwa, ndi kuyesa kuti tione mene tingachitire pa chochitikacho. Nthawi ina kalero kuntunda ku Vermont, mbale Fred ndi ine tinapita kumbali ya New York kuwoloka Lake Chaplain. Ndipo ife tinali titapita kumbali ya New York, ndipo ine ndinapita pamwamba pa phiri kumene pamwamba pa Hurricane Mountain, kumene ine ndinkakonda kukasaka. Ndipo kumeneko ine ndikukumbukira pamene ine ndinasochera, ndimomwe kuti Mulungu anandisogolera ine kuti ndibwerere. Basi mwanzimu oyera okha kudutsa mu mkuntho, kuti ine ndikanatha kufa kuwonongeka. Ndipo akanetelonso mkazi wanga andibvire munsi mu msasa waung'ono mamayirosi kutali. Ndipo ine ndinabwezedwa mbuyo. Ndipo panali chisanu chaching'ono basi chimene ife tinadutsamo kuti ndikafike ku msasa kumayambiriro mu chisanu. Ndipo ine ndinali nditayima pamenepo ndikuyankhula ndi mʼbale Fred. Ndipo mzimu oyera unati pita uko kwa wekha. Ndipo ine ndinasunthira kukalowa mtchire kanthawi pang'ono kumalowo. Iye anandiwuza ine, pali msampha umene akutcherera iwe, ukhale wosamala tsopano. Koma Iye sanandiwuze ine motani chiyani. Ine ndinabwerera ndipo ndinadzamuwuza mʼbale Fred. Tinapita ku Charity usiku umenewo mchipinda chomvetserera, tinadzalengeza izo kwa anthu. Ndipo tsiku wotsatira izo zinadzachitika, ndiyeno nditayima pamenepo pamene Iye anandiwuza ine za onyoza ena. Iye anati izo zili mʼmanja mwako, chita nawo iwo chilichonse chimene iwe unganene chichitika pompano. Ndi zimenezotu pamene wina wake ali wosafunikira wopanda Mulungu, ndipo iwo amatonza ndi kunyoza msonkhanowo mnyamata ndi mtsikana. Ndipo Iye amayesera kupanga zachikondi zopanda pake ndi Iye mchipindamo ndi tcheru cha aliyense. Pamene ine ndimayesera kulalikira ndi kumapokera mutu wake mbuyo, ndi kukwera pa miyendo yake, ndi kuponyera mutu wake mbuyo, ndi kumayesera kumupsopsona Iye, ndi kumapitirira monga choncho mu msonkhano akukopa tcheru. Ndipo mzimu oyera unati tsopano Iye ali iwo ali mʼmanja mwako, iwo uchita nawo chiyani iwo? Apo panali kutonthola koyera, aliyense anakhala chete ngati wafa. Ndipo ine ndinaganiza, Mulungu, kodi ine ndichite chiyani? Kenako ine ndinakumbukira ngati chikanapanda chenjezo la mzimu oyera masiku awiri ambuyo. Ine ndinati, ine ndikukukhululukirani inu. Tsopano izo ndi zimene Iye amafuna kuti ine ndinene. Mukuona, chifukwa kuonjezera apo, ine ndakhala wolakwa mwina mwake osati kuchimenecho, koma wolakwa. Ndipo kulakwira chimodzi ndi kulakwira chonsecho. Chotero ine ndinati, ine ndakukhululukirani inu. Ndipo pali mboni zakhala pano tsopano. Anali pamenepo nthawi imeneyo. Kenako mzimu oyera unagwa kudzadutsapo. Tsopano inu mwaona, ine ndikukhulupirira kuti zinthu zonsezi zinali ndi cholinga. Iwe ungachite nayo chiyani mphamvu? Iwe ungatani utaona mmene akuchitira pa chochitikacho? china chake chimene chabwera ngati chochitika. Ndiye iwe, kungadani kwa chimene chachitikacho. Kodi inu, mukumvetsa chimene ine ndikutanthauza, iwe ungachite motani. Ndipo mwina mwake zonsezi zagwira ntchito kufikira pamene ife tili tsopano. Ine sindikudziwa. Ine sindingathe basi kuti ndinene. Koma nthawi zonse pakhala pali njira ina yake. Ndipo kumbukirani kuti chitonzo cha mau chakhala. Mau nthawi zonse akhala akunyamula chitonzo. Monse kudutsa mibado. Mau a Mulungu odzozedwa akhala akutonzedwa nthawi zonse. Ndipo ndi chifukwa chake zimakhala zovuta kwambiri kwa anthu amene sakumvetsa kuti akhoze kudziwa momwe angachilandilire chitonzo chimenecho. Kodi inu mungathe kukumbukira ophunzira akubwerera ndipo akusangalala chifukwa iwo anazindikira kuti iwo anawerengedwa oyenera kuyima chitonzo cha dzina lake? Iye anati, onse amene amakhala mwau Mulungu mwa Khristu adzalandira chizunzo, chitonzo cha mau. Inu nthawi zonse mumayenera kuyima ndi chitonzo chimenechi ndi cholinga choti mupereke kuyesedwa kwanu kuti muone. Munthu aliyense amene amabwera kwa Khristu amayenera poyamba ayesedwe ngati mwana kwa cholinga chimene Mulungu anakukonzeranitu inu. Ndipo kumbukirani, ngati inu mungakhale chete, kumbukirani, ngati iye anakuyitanirani inu ichi, palibe chilichonse chimene chingalepheretse icho kuchitika. Palibe adyerekezi okwanira muchizunzo, koma kuti mawu a Mulungu adzaonetseredwa. Inu munamabwira cholinga, ndipo palibe amene angatenge malo anu. Inu mukhoza kukhala ndi wotsanzira ndi china chilichonse, koma iwo sadzatenga konse malo anu. Kulondola, mawu a Mulungu adzagonjetsa, iwo sangakhoze kulephera. Pamenepo ndi pamene Khristu aliyense akuyenera kuyimapo, akumadziwa zimenezo, ndipo mayesero adzabwera, ndipo nkuoneka mwa njira iliyonse kwa inu. Koma kumbukirani, Mulungu ali ndi cholinga, ndipo izo zonse zidzagwira ntchito molondola. Tsopano, tiyeni ife tingobwereza zochitika zingapo za mawu a Mulungu akukwaniritsidwa. Ndiwo amene ankanyamula mawu mu mbado wawo. Ine ndinamvelera mu mzimu osati kale kwambiri kuti wina wake amanditsutsa ine. Izo mwina zikhoza kukhala mdziko la Tepi, zakuti nthawi zonse ndimakonda kulozera kubwerera ndi kukatenga anthu a mu Baibulo pa zimene ine ndikunena. Chabwino, ine ndimachita zimenezo ndi cholinga. Baibulo limanena kuti zinthu izi zinalembedwa kuti ife tidzikhoza kuyang'ana pa izo. Ndipo ndiyo njira yokhayo wopanda maphunziro. Njira yokhayo imene ine ndingathe kuchita ndi kulozera mbuyo ndi kuti inu mukuona pamene ichi chikuyima. Chimene chinachitika ndicho pamene ichi chinachitika. Mukuona, ndipo kenako inu nkungodzika nokha mmenemo. Monga ine ndimalalikira osati kale kwambiri za mnyamata wang'ono kunja pa sitima, inu mukudziwa, ndipo kapitawo wokalamba amafa. Iye anali akudwala, ndipo iye anafunsa ngati panalibe Baibulo mwa okwerawo. Ndipo iwo anamupeza mnyamata wang'ono amene anali ndi Baibulo. Ndipo iye anabwera ndi kudzawerenga Yesaya 53:5. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, anatunduzidwa chifukwa cha kuseruzika kwathu. Ndipo iye anati, muloleni ine ndikuuzeni inu, kapita uyo momwe amayi anga ankawerengera izo. Anati, umu ndi momwe iwo ankalembera izo. Iye anavulazidwa chifukwa cha kuseruzika kwa Willy Pruitt. Ndipo iye anakwapulidwa chifukwa cha Willy Pruitt. Ndipo zinthu zonsezi zimene iye anachitiridwa zinali chifukwa cha Willy Pruitt. Limenelo linali dzina lake. Kapita wokalambayo anati, ine ndikuzikonda zimenezo. Kodi iwe ungathe kuwerenga dzina langa mmenemo? Iye anati, ine ndiyesera. Ndipo iye anati, iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa za John Quartz. Iye anatunduzidwa chifukwa cha kuseruzika kwa John Quartz. Ndipo ndi mitungirima yake John Quartz anachiritsidwa. Iye anati, ine ndamvetsa zimenezo. Ndipo Ambuye anamuchiritsa iye. Mukuona?
Read your name in it.
muwerenge dzina lanu mmenemo. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa za William Branham. Iye anatundudzidwa chifukwa cha kuseruzika kwa William Branham. Iye anachita zimenezo chifukwa cha ine. Ndipo iye anachita izo chifukwa cha ine. Muwerenge dzina lanu mmenemo. Chabwino. Ndipo mwe ine ndimakondera kuwabweretsa malemba kwa anga, anthu anga. Ndi zimene iye anachita kwa wina wake amene anamumvera iye. Chimene yana chita kwa wina wake amene anali woona kucholingacho. Ndi chimene yana chita kwa wina wake amene anali wabodza kwa cholingacho. Ndiye inu muwerenge dzina lanu mmenemo. Ngati inu mukanakhala pamenepo, inu mukanatenga mayimidwe otani. Ndipo kumbukirani, inu muli nawo mwayi lero kuti mutenge mayimidwe a mtundu omwewo. Pamene Noah pa chitonzo cha mawu a Mulungu amene anayankhula kwa iye, Noah, pamenepo panali chitonzo.
Noah
anakhala mu mbado wa sayansi, pamene panali zopindula za sayansi zimene iwo amakhoza kupanga. Izo zinali zoposa chilichonse chimene ife tapanga lero. Iwo anali anzeru, alunta kwambiri. Sayansi yawo inali apamwamba kwambiri, kusiyana ndi yathu. Ndipo ingokumbukirani, iye amayenera kuyima chitonzo cha mawu amene iye anawalalikira. Zaka 120 pamaso pa onyoza, njira zawo zopambana za sayansi zimatsimikizira kwa iwo kuti munalibe mvula mu mlengalenga. Koma komabe, Noah anali atamva mawu a Ambuye. Ndipo izo zinali zosiyana ndi kumvetsa kwawo kwa iwo.
So before his life could be saved, he must
chotero, moyo wake usanapulumutsidwe, iye ankayenera kuyima pamenepo ndi kulandira chitonzo chimene onyozawa anamutonza nacho iye. Dalibepo kukayikira. Iwo ayenera kuti ankamumvera chisoni mlaliki wosauka wokalambayo. Iwo sanamutontholetse iye kapena chilichonse, chifukwa mwina mwake kunalibe nyumba zochuluka za mtundu umenewo mu tsiku limenero. Iye anali wosapweteka. Iye sanali woti amupweteka aliyense. Chotero iwo anangomusiya iye yekha. Kazidikirira wotengeka wokalamba ku mtunda uko kumbali ya phiri limenero. Kazimanga chombocho uko pamene kulibe madzi. Chabwino, munthu wosauka wokalamba. Koma ndikumati, kodi iwe madzi ako kawatenga kuti kutuyandamitsire ngalawa yakoyo, Noa? Iwo atsika kuchokera mu mlengalenga. Zankutu, ife tikhoza kuombera mwezi ndi nyenyezi ndi makwerero, chilichonse chimene iwo anali nacho. Kulibe kwa mvula kumwamba kumeneko. Koma iye anati, Mulungu akuti iye ayika ina kumwamba kumeneko. Kodi achita motani izo? Imeneyo ndi ntchito yake. Chinthu chokhacho chimene ine ndikuyenera kuchita, ndikukuchenjezani inu kuti muchokeko kuno. Izo zili pafupifupi chimodzimodzi lero. Motowo kuchokera kuti, mbale, izo ndizomveka bwinoko lero kusiyana ndi momwe izo zinali mu nthawi ya Noa. Ife taona kale pamene izo zili. Basi zakonzeka kuti zichitike ndizo zonse. Sayansi yatero kale. Palibepo chowiringula nthawino komwe. Chifukwa sayansi yazipeza kale izo. Inde bwana. Chotero tsopano ife tikupeza kuti icho chinali chinthu ndithu. Chotero iwo anamumvera chisoni mlaliki wosauka wokalambayo. Ndipo anangomusiya iye kuti azipitirira. Icho chinali chinthu cha chilendo mwina mwake kwa anthu amenewo. Kuganiza kuti munthu yemwe ankayenera kukhala wanzeru ndipo angathe kukhulupirira kuti Mulungu mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi akanatha kuchita china chake kapena kunena china chake chimene iye amayenera kuti achite, chimene chinali chotsutsana ndi njira yawo yakaganizidwe chimene iwo anali nacho. Mwina mwake inu simunamvetse izo. Taonani, anali iwo ankaganiza kuti akanatha kutsimikizira chilichonse chachilengedwe mwa sayansi yawo. Ngati limenelo si mtundu wa dziko limene ife tikukhalamo lero lalunta, dziko la maphunziro lodzadza ndi sayansi. Ndipo chilichonse chimene akanakhoza kutsimikizira kuti icho chinali cholakwika cha Mulungu. Palibe Mulungu amene angayankhule chilichonse chimene chinali chingatsimikiziridwe mwa sayansi kuti kulibeko kumeneko. Tsopano iwo ali ndi lingaliro lomwelo lero. ngati adokotala anu anena kuti inu muli ndi kansa, inu mukuyenera kufa, ndipo sayansi kudzatsimikizira kuti inu muli ndi kansa, ndipo iyo yafika pa stage yovuta, izo ndi zopusa kuti uziganiza chilichonse chosiyana, chifukwa iwe ufa. Ndizo zonse, sayansi kuti iwe ufa, iwe akujambula iwe. Ndipo ndizo zonse za izo, iwe ufa. Ndipo iwo amaganiza kuti ndikutenga ngati iwe uyesera kunena kuti Mulungu analonjeza kuti adzachita zimenezo. Maona, monga izo zinakhalira, iwe uyenera kuima ndi chitonzo chimenecho. Iwo amati, ngati dotolo anena apa, ife tangana menemo, ndipo kansa yafalikira, ife tinakutsegulani inu, iyo yafalikira mthupi lanu lonse, ndipo yafalikira mu mtima mwanu, kudutsa mapapo anu, kudutsa mchiwindi chanu, paliponse. Izo nzosatheka. Chotero imugona pamene waonena kuti koma iye akhala moyo muli monse. Iwa mati jabwino munthu osauka ingomusiyani iye yekha. Ine ndikukumbukira usiku Bill Hall, mbale Bill Hall kumusi kumpingo wa Milltown. Ambira inu mkuikumbukira nkhaniyo. Ndipo pamene iye iwa anandiyitanira ine kunja, mkazi wanga apongoza akazi ndi ine tinapita kunja kuno. Iye anakwatira mtsikana amene anali mulongo, ine ndikukhulupirira kwa George Cup, anali mmeya wa mzinda, kapena woweruza mlandu kuno. Ake, ameneyo anali mlamu wake, iwo anamubweretsa iye kuntunda kuno kuti adzafe. Dokotala ku Milltown, dokotala ku New Albany, anafufuza vuto lake. Anadzapeza kuti ndi kansa ya mchiwindi. Chotero ine ndinapita kumeneko kuti ndikawaone akazi aho. Ndipo iye anali atasintha mtundu. Ndipo iye anali wachikasu paliponse. Ndipo ine ndinati, chabwino, ine ndikuganiza kuti iye amwalira. Ndipo ine ndinati, iye anati, mbale Bill, panga kalendira iliyonse imene kodi inu mumatha kumvera kuchokera kwa Mulungu. Ine ndinati, ine sindikudziwa mlongo ho, ine ndikhoza kupemphera. Ine ndinapemphera, ndipo ndinabwerera ku nyumba, ndipo Ambuye sanene kali konse kwa ine. Kenako ine ndinabwerera, siku lotsatiralo, ndipo ine ndinapempheranso. Ndipo iye anati, kodi inu mukumudziwa dokotala wabwino aliyense? Ine ndinati, chabwino, dokotala wa banja lathu ndi Dr. Sam Adea. Kumusi kuno mu Jeffersonville, iye, bambo aga anali dokotala wa banja lathu. Sam wang'ono ndi ine, takhala nthawi zonse tili ya bwenzi. Ndipo ife, tinkapita ku sukulu pafupifupi nthawi yofanana. Tinali titaleredwera limodzi. Ife nthawi zonse timapita kwa iye, pamene china chake chavuta. Iye anati, ndikudabwa ngati iye angabwere kudzamuona Bill Hall, mwamuna wake. Ine ndinati, ine ndimufunsa iye. Chabwino, Sam ananena kwa ine. Iye anati, Bill, ngati dokotala anena kuti iye ali ndi kansa, anati, pali chinthu chimodzi chokha choti ine ndichite. Ine ndimutumiza iye kwa wina wake amene ali wanzeruko kundiposa ine, kwa katswiri. Ndipo ife timujambula. Ndipo ife sitimuyikanso iye pavuto lililonse lowonjezera. Ife linatumiza ku New Albany, ndipo anakamujambula dokotala kumusi kumeneko. Tinamutengera iye ku Louisville, ndipo anakamupima iye. Tinamutengera iye mu ambulasi. Ndikumubweretsanso iye. Chabwino, zonadi, iye sakanatha kunena kwa akazi aho, chimene linali vuto lake. Kotero iye anandiitana ine. Iye anati, iye afa, anati, mlaliki nzako, anati, katswiri mu Louisville wandimbira kumene ine. Ndipo anati, kufufuza kumene madokotala anapereka uko mu Milltown, ndi dokotala New Albany, anapereka kufufuza kwa mtundu woyenera. Ndipo anati, iyo ndi kansa ya mchiwindi. Ndipo iyo yafalikira. Ndipo Bill, ife sitingathe kudula chiwindi cha bamboyo. Ndipo iye nkukhala moyo, anati, iye afa. Ndipo ngati iye ali mlaliki, iye akuyenera kukhala wokonzeka. Ine ndinati, limenelo sifunsolo. Koma iye sanadutse zaka 50. Kotero iye akadalibe ndi moyo wambiri mwa iye kuti alalikire. Ndipo ine ndinati, chabwino, ngati iye ati afe, izo zikhazikitsa izo ndiye. Zikomwe inu, Dr. Sam. Ndipo ine ndinapita kumeneko, ndipo ndinawayitanira akazi aho panja. Ndipo ine ndinawawuza iwo, ine ndinati, akazi aho, Sam anena kuti, zimene anapeza ku Louisville kumeneko, zinali zofanana ndi zimene zinali ku New Albany. Ndi Milltown. Munthuyo akufa, mbale ho afa. Ndipo iye ali ndi kansa mchiwindi. Ndipo iyo yafalikira. Ndipo chotero iye anayamba kulira. ine ndinapotoloka ndinapemphera ndi iye ndipo iye anali atapyola malire nthawi imeneyo kufikira kuti iye samadziwa kuti ine ndinali mchipindamo chotero ine ndinabwereranso ndipo anthu ambiri amabwera ku nyumbako masiku amenewo kunalibe wina aliyense kumunda kunali kusanaonongeke ndi zochuluka kwambiri ndipo anthu amabwera kuchokera konsekonse ine ndinkafuna kuti ndipume pang'ono chotero ine ndinalowa mkati ndinadzuka molawirira pafupifupi half two kapena firiko loko mbale udu anali asanasunthirebe mkanjira ndipo ine ndinayang'ana panja mkanjira ndipo pamenepo panalibe kunalibe aliyense kunjako chotero ine ndinatenga chipewa changa chakale ndipo ndinalowa mkati mchipinda chowerengera ndipo ndinatenga mfuti yanga ya 22 ndipo ine ndimapita kunja ndi kukasaka gologolo mpaka itafika pafupifupi 8 koloko ndipo kenako kukagona pansi pa mtengo kwina kwake ndi kukadzipezera katulo pang'ono iwe sungathe kulipeza ilo pa khomo ine ndinatenga chipewa changa ndi kuyamba kumayenda mchipindamo atabachikidwa pa khoma anali apulo ndipo iye anali apulo wowonongeka kwambiri iye anali wodyedwa ndi tizirombo ndipo iye anali wovunda ndipo iye anali wolumidwa paliponse ndipo ine ndinaganiza meda wamubachikiranji iye pa khomapo ndipo ine ndinazindikira kenanso ndipo iye sanali pa khoma iye anali atapachikika m'malere ine ndinagwedeza chipewa changa chakale nkudzayika mfutiyo pakona ndipo ndinagwa pa mawondo anga ine ndinati ambuye kodi inu mukufuna wantchito wanu adziwe chiyani pansi panabwera wina pansi panabwera wina mpaka pafupifupi ma apulo folo kapena 5 ine ndayiwala tsopano basa amene anali atapachikika pamenepo kenako apulo wankulu kwambiri wokongola wamizere pa iye basi apulo wooneka wankulu kwambiri wathanzi anadzatsika ndipo anadzajompha ma apulo ena onse amene amaoneka wowonongekawo ndipo iye anati dzuka ima pa mapazi yako anati pita ukamuuze Bilho iye safa iye akhala moyo ine ndinathamanga mofulumira kwabwe ine ndikanathera ndipo ine ndinati akazi aho ine ndili ndi pakuti atero ambuye iye akhala moyo ndipo iye anandimva ine ndipo iye amayesera kuti azilira ndipo iye samathanso kuyankhula ine ndinabwerera ndipo ndinadzamuimbira sam ndipo ine ndinati sam wathu mbale wathu akhala moyo iye anati iye angakhale bwanji moyo mmene alilimo ine ndinati izo sizili kwa ine kuti ndizidziwe mulungu wanena chomwecho izo zikukhazikitsa izo iye ali moyo lero zimenezo zinachitika pafupifupi zaka 10 zapitazo basi wamphamvu ndi wathanzi mkazi wake anamwalira chichitikireni zimenezo iye anakwatiranso izo zichitika motani kwa George Wright ndi ambiri amene ife tikhoza kuwanena amene ife tingawatchule ndi chiyani chimenecho ndikuyima ndi chitonzo iwo amaseka ndi kupanga chipongwe ine ndikukumbukira kusanachitike kusefukira kwa 37 ine ndinayima pamenepo ndi kampani ya Falls City Transfer ndipo ndinali kuwawuza iwo zakuti padzakhala madzi amafiti 32 ine ndikukhulupirira izo zinali pa Spring Street iwo anandiseka ine iwo anati mbire wosauka ine ndikuganiza iye mwana ameneyo ine ndinali mnyamata chale nthawiyo iye anati mbire ndi mwana wabwino ndizochititsa manyazi kuti iye anasokonezeka ine sindinasokonezeke ine ndinali nditabatizidwa umo osati kusokonezeka ine ndinangokhala umo ndipo izo zinachitika basi mwanjira imeneyo chiyambire ine kuyankhula ine ndinamuona mulongo Hetright ine ndikukhulupirira wakhala kumbuyoko iye akukumbukira nkhani imeneyo ya Bilho ambiri ndiye ngati ali muno ali mmawa uno akukumbukira nkhaniyo oh my ndithudi mulibe ambiri a inu tsopano iwo amatimvera ife chisoni amamumvera chisoni aliyense amene amayesetsa kugwiritsitsa kumawu masiku awo onyoza koma kumbukirani chitonzo chikuyenera kubwera nthawi zonse zakhala zili mwanjira imeneyo iwo amayenera kuganiza monga momwe iwo anachitira nthawi imeneyo kuti mulungu chilichonse chitatha kutsimikizidwa mwa sayansi kuti mulungu sakanayankhula kalikonse kamene kanali kotsutsana ndi sayansi chabwino izo ndi zomwe zimamupanga iye kukhala mulungu ngati iye akanangopita molingana ndi sayansi ndiye izo sizikanakhala zoposa zimene munthu akanatha kukwaniritsa
koma iye ndi mulungu iye ndi mlengi wa sayansi iye akhoza kuchita chimene iye akufuna kuchita iwo ayenera kuti anaganiza Nowa wosauka wokalamba chabwino msiyeni bamba wokalambayo yekha iye akuphonyana ndi chisangalalo chonse chimene ife tikukhala nacho masiku ano chotero ingomusiyani iye yekha izo zili pafupifupi chimodzimodzi lero koma tsopano ine ndikufuna kuti ndinene chinthu china pomwe pano tsopano ife tiyang'ane mbuyo ndikukasirira chikhulupiriro chake koma ine ndikudabwa ngati ife tikanakhala mu tsiku limenelo kodi ife tikanatenga mayimidwe omwewo amene Nowa anatenga kodi ife tikanakhoza ndi kulolera kupirira ndi chitonzo chimene chinkapita ndi choonadi pamene mwa mamiliyoni onse amene analipo mdziko nthawi imeneyo panali Nowa yekha ndi banja lake amene anayima ndi choonadi chimenecho kodi inu munaganizira za zimenezo basi bamba ameneyo ndi ana ake amuna atatu ndi azipongozi ake akazi mkazi wake anali yekhayo amene anayima ndi choonadi chimenecho koma iwo anali ndi pakuti atero ambuye ife tiyang'ane mbuyo ndi kumusirira iye ife tingaganize izo kenanso ine ndikuyenera ndifulumire chifukwa cha mphatso za anawa abrahamu mawu omwewa akuti abrahamu amatanthauza tate wa ambiri kumupanga iye tate wa mafuko tsopano abrahamu anamva mawu a mulungu abrahamu anali mneneri ndipo iye anamva mawu a mulungu ndipo ife timamusirira abrahamu chifukwa chakuti anagwiritsitsa mawu a mulungu momwe iye anadzilekanitsira yekha kuchoka kwa abale ake momwe izo zinali zovuta kwa abrahamu iye anatengedwera ku mtunda kumeneko anabwera uko kuchokera ku babelo ndipo anali kumusi uko mdziko la shinara ndi akadiya mu mzinda wa uri kumene woyangana nawo ake onse anthu ake ndiwo amene ankapita nawo ku tchalitchi ndi chilichonse koma mulungu anati dzilekanitse wekha oh my chinali chinthu choopsa bwanji chimenecho kusiya zonse zimene zinali zokondeka chilichonse chimene chinali chanicheni kwa iye chimene ankachikonda ndipo mulungu anamuwuza iye dzilekanitse wekha ndipo anamupatsa iye chinthu chosamvetsetseka kwambiri iwe udzakhala ndi mwana kudzera mwa mkazi wako ndipo iye anali wa usinkhu wa zaka 75 ndipo mkaziyo anali ndi zaka 65 izo zinasiyika zomakhala ndi iye monga akazi monga mwadongosolo la akazi kumabereka ana kwa zaka ndipo apa atatha kukhala naye iye chiyambireni ali mtsikana chifukwa iye anali mchemo ali wake mwatheka ndiyeno angadzabereke bwanji mwana ameneyo ndipo tsopano kodi inu mungalingalire za abrahamu akupita pakati pa odziwana nawo ake ndi kumati ife tikhala ndi mwana sala ndi ine kodi inu mungathe kulingalira zimenezo bwanji anthu anati munthu wosauka wokalambayo pali china chake chalakuika ndi iye icho ndi chitonzo koma abrahamu anagwiritsitsa kwa icho ndipo pamene iye anali wa zaka 100 iye sanadzandime balonjezo la mulungu iye anayimabe nji ndi chitonzocho ndithudi anagwiritsitsa kwa icho inu mukuona kusiyana kwake pamenepo sala anayesetsa kuti amupatse abrahamu kapena kuti amupatse mulungu kani kachithandizo pang'ono mwayekha iye anaganiza inu mukudziwa zimenezo mwanjira ina zosiyana ndi zimene mulungu analonjeza tsopano inu mukudziwa ndine mkazi wokalamba koma haga apa ndi mkazi wokongola abrahamu sangadandaule kuti amukwatire iye aponso chotero inu mukudziwa izo zimuthandizira mulungu zimuthandizira mulungu chifukwa haga apa iye mwina mwake ndi wa usinkhu wa zaka 20 zokha iye ndi wantchito wanga ndipo inu mukudziwa chimene ine nditachite ine ndimpereka iye kwa mamuna wanga kuti akhale mkazi chifukwa mitala inkalolezedwa chotero iye anati ine ndimpereka iye ndipo iye adzakhala ndi mwana ndi mamuna wanga ndipo kenako ine ndidzamutenga mwanayo ndipo ameneyo ndi yemwe mulungu analonjeza inu mwaona ife nthawi zonse timayesetsa kuchita china chake sitimatha kumudikirira iye ife timayenera kuchita china chake ife eni zikhoza kukhala kuti zinali zabwino iye akhoza kukhala kuti anali wokongola izo zikhoza kukhala kuti zimaoneka zabwino koma izo sizinali mogwirizana ndi mawu mulungu anamuza abrahamu mwanayo amabwera kudzera mwa Sara.
Ino mukumbukira zimene iye ananena zokhudza gulu la nkhosa laling'ono, zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Monga izo zinali masiku a Nowa, chomwechonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Mmene apang'ono ngakhale neyo 80 inapulumutsidwa, mawu amenewa sangathe kulephera. Kotero tiyeni tidziyang'anitsitse tokha mwatcheru ndi kukhala ndi mawu. Chabwino, mukuona? Anthu nthawi zonse amayesetsa kuti apukuse china chake kuti chidzatenge malo a chifuniro cholenga cha Mulungu. Ine mukuona, monga momwe ine kawirikawiri ndimanenera, ndipo mwina mwake pasanakhale charity, pasanakhale, ine mukudziwa, inu simungathe kuifunsa nkhosa. Kodi iwe ungandipukusire ine ubweya wina? Ayi. Iye sangakhoze kuchita zimenezo. Tsopano, mbuzi singakhoze kupukusa ubweya, chifukwa chikhalidwe chake sichingamulole iye. Zilibe kanthu ndipo chiluka bwanji pomwe mungayeserere kumanga ubweya wa nkhosa pa mbuzi. Izo sizingagwire ntchito. Mbuzi singakwanitse kupukusa ubweya, ndipo nkhosa simapukusa ubweya. Koma iyo imakhala ndi ubweya chifukwa iyo ndi nkhosa. Izo ndi zimene zimayipanga iyo. Iyo simapukusa. Ife sitikuyenera kuti tizipukusa zipatso za mzimu. Ife tikuyenera kuti tizibala chipatso cha mzimu. Mtengo wa apulo sumapukusa maapulo. Iwo umango wabereka iwo chifukwa iwo ndi mtengo wa apulo. Ndipo ngati ife tingayesere kuti tipukuse chilichonse, ine ndithandizira chochitikacho. Ine ndikaphunzira zaka 10 ku seminari. Ine ndikaphunzira icho kapena chinacho, ndikupezako Bachelor of Art yanga ndi degree yanga ya udokotala. Ine ndimuthandizira Ambuye ndekha. Izo sizingagwire ntchito. Mulungu mwakukonzeperatu amamuyitana yemwe iye kumufuna. Iye amapereka ufumu kwa aliyense amene iye akumufuna kuti auperekeko. Iwo ife tinaphunzira zimenezo ndi Nebukadinezara. Ife tinaphunzira zimenezo ndi Yeremiya pamene Mulungu anamuuza iye zimenezo ndi mawu a Ambuye kuti idzakhalapo nthawi imene Israeli ati adzatengedwere kupita ku Babiloni kwa zaka 70. Apa panadzabwera mneneri wina. Iye anamuuza kale, iye anati, tsopano iwe udzakhala ndi aneneri adzadzukapo, ndipo iwe udzakakhala nawo iwo ku Babiloni uko amene adzaukepo. Ndiwo olota maloto ndi aneneri amene ati adzanenere kotsemphana ndi ichi, koma uwawuza anthu kuti asadzawamvere anthu amenewo. Ndipo apo panadzabwera munthu dzina lake la mmodzi wa aneneri Hananiya. Ndipo pamene Yeremiya anayima pamenepo ali ndi gori pa khosi lake, apo panadzabwera Hananiya anati, pakuti atero Ambuye, muzaka ziwiri za mthunthu ziwiya zonse za Ambuye. Tsopano mwachikhazikitso izo zinaoneka zabwino kwambiri. Mulungu adzawadalitsa anthu ake, iye adzabwezeretsa chilichonse ndendende basi muzaka ziwiri. Ndipo Baibulo linati ngakhale mneneri Yeremiya anati, ameni, ameni Hananiya, Ambuye atadzapanga mawu ako kufika podzachitika. Koma tiyeni ife tiganizire za china chake Hananiya. Pakhala pali aneneri mbuyo mwathu. Ndipo iwo analosera motsutsana ndi mafuko akulu a nkhondo ndi zina zotero. Koma kumbukirani, mneneri amadziwika ulosi wake ukadzaonetseredwa. Ukuona? Kenako Hananiya anabwerapo anadzachotsa goli pa khosi la Yeremiya pamaso pa ansembe onse ndi osonkhana, mwina mwake miliyoni ndi theka la anthu. Ndipo anatenga goli limenelo limene Mulungu anali ataliyika pa khosi pa Yeremiya ngati chizindikiro. Ndipo analiswa ilo mzidutswa, ndipo anaponyera ilo pa mapazi ake. Basi akangotengeka, ndipo anati, pakuti atero Ambuye mzaka ziwiri iwo adzakhala atabwerera. Yeremiya anangomuyang'ana iye. Izo zinali zotsutsana ndi mawu, chotero iye anangochokapo. Ndipo Mulungu anati, bwerera. Ndipo kamuuze iye, anati, ine sitinayankhule ndi iye. Iye anangotengeka basi. Iye anatenga kukhutitsidwa kwake komwe. Mukuona? Iye sanadikirire kufikira iye ataziona izo ndi kudziwa kuti sanali iyeyo, kuti anali Mulungu akunena zimenezo. Iye anabwererako atatengeka yense, ngati ife timazipeza izo kudutsa mdziko lilero.
imodzi ya matepi athu imaseweredwa posachedwa pa mnyumba kumene gulu la zitumiki anali pa nthawiyo adakhutitsidwa ndipo amabwera kuti adzabatizidwe mu dzina la Yesu Khristu ndipo bambo anadzukapo mchipindamo amene anayankhula malilime ndipo anati pakuti atero Ambuye gwiritsitsa kwa chimene iwe uli nacho ingomapitirira kumapitirira ndipo ine ndidzakudalitsa iwe
iwo anati chabwino ngati Ambuye anena zimenezo ine ndikuganiza kuti ndi zimenezo inu mwaona izo sizinapimidwe ndi mawu izo zikuyenera kutenga mawu poyemba ndi zimenezo tu izo zinali zotsutsana ndi mawu apa pakubwera Yeremiya wabwerera mneneri wodzozedwa uja Mulungu anamuza iye anati ine ndikudziwa kuti Hananiya wasogolira ntengo lija pakhosi pako limene ine ndinayikapo koma ine ndipanga lina lachitsulo iye anati ndipo mafuko ena onsewa amene apita uko kukamutumikira Nebukadinezara wantchito wanga ndipo iye anali wachikunja kuona ndipo Israeli akusunga nsembe zake zonse koma iwo samatero mukuona Mulungu anapanga lonjezo kuti iye akanadza wadalitsa koma madalitsa amenewo anali amangawa ndipo iwe ukuyenera kukumana ndi mangawa amenewo kuti zimenezo zigwire ntchito nditakhala kanthawi kapitako ndi tsikana wang'ono wokoma kuno choyamba ine ndinalifufuza banja limenelo lonse kuti ndione ngati panali chilichonse cholakwika Mulungu amachiritsa koma izo zimakhala pansi pa mangawa mukuona chinthu chokhacho chimene ine ndinachipeza chinali amayiwo amaopa kuti chinali cholakwika kumwa mankhwala ine ndinati musati muziganiza zimenezo mongo zichotseni zimenezo malingaliro mwanu pitirirani chitsogolo ndi mwanayo mpatseni iye mankhwala Mulungu adzazidziwitsa izo mukuona
tsopano koma chinthu chake ndi ichi pezani dziwani ndiyeno ngati izo zili pakuti atero Ambuye chabwino
tsopano ife tikupeza apa kuti anthu awa iwo amayesera kuti apukuse china chake Haga ndi Sara kuti amuthandize Abrahamu amuthandizire Mulungu kuti apange lonjezo lake kukhala loona inu simungakhoze kuchita zimenezo palibepo njira nkomwe yochitira izo ndizotsutsana ndi chilichonse mawu a Mulungu akuyenera kuchitika muli monse iwe ukungoyenera kuyima pa mawu ndikuti izo zili mwanjira iyi ndipo nkuwasunga mawuwo tsopano penyani kupukusa china chake kuti chitenge malo a mawu ake mina mwake azinzake a Abrahamu naonso ngati ife tinayambapo tazindikira mina mwake azinzake a Abrahamu anabwera pamenepo ndipo anati chabwino atate wa mafuko inu muli ndi ana ngati tsopano pamene iye anali wa zaka 100 anati atate wa mafuko atate wa ambiri inu muli ndi ana ngati tsopano wonyoza tsopano kodi inu simunayiwone nthawiyo kodi ife sinaziwone zimenezo pamene nthawi zina kuti ife tinapempherera china chake icho sichinachitike apa pakhala bambo wokalamba iwo akuti iye ndi wakhungu iye ndi wogontha iye ndi wosayankhula iye akudwala iye wachita izi pitani kumeneko ndipo mukamuchiritse iye inu wochiritsa uzimu ife tikhulupirira zimenezo kodi iwo akuzindikira kuti ndi mdyerekezi yemwe uja yemwe anati tsikani pa mtandapo ndipo ine ndikukhulupirirani inu sandutsani miyala iyi kuti ikhale mkati ndipo ine ndikhulupirira zimenezo mukuona mdyerekezi yemwe uja amene anamanga sanza mozungulira maso a Ambuye wathu ndikumumenya iye pamutu ndi mtengo ndipo anati tsopano ngati iwe uli mneneri tiuze ife wakumenya iwe ndi ndani ndipo ife tikukhulupirira iwe chabwino inu mumadziwa iye amadziwa yemwe anamumenya iye
iye akanatha kusandutsa miyala imeneyo kukhala mkate kapena iye akanatha kutsika pa mtandapo koma ife tikanakhala chiyani lero ngati iye akanatero mukuona iwo samadziwa pulogalamu ya Mulungu inu mukuyenera mufufuze chimene Mulungu walonjeza tsopano ine ndiyenera ndifulumire tsopano iwo mwina mwake ananena kuti atati wa mafuko ife tinakumbani inu zaka 25 zapitazo mukunena kuti mukhala ndi mwana kudzera mwa Sara ndipo kuchokera mmenemo mumayenera kubwera mafuko a anthu basi muli ndi ana ngati pa nthawi ino atate wa mafuko Ngona umenewo ndi mzimu omwewo wotsutsa wakale umenewo makhoza kutsutsa. Abraham anachita chiyani? Anati iye sanadzandime balonjezo ndikusakhulupirira.
Bwanji kuno ino munapempherera kwakuti ndi kwakuti ndipo iwo sanachite.
Zimenezo zilibe ntchito ngati ine ndingapempherere 10,000 usiku uno. Ndipo 10,000 kudzafa mawa usiku ine ndizidzadzodzabe odwala ndikuwapempherera iwo. Mulungu anena chomwecho. Izo sizimayimitsa izo mpangono pomwe.
Mulungu analonjeza izo. Ine ndikuzikhulupirira izo. Ndithudi sizipanga kusiyana kulikonse ndi zimene iwo akunenazo akobe. Koma iwo adzanyoza. Ndicho chitonzo cha mawu.
Abrahamu atayima pa mawu a Mulungu. Potsiriza iwo anakwaniritsidwa. Oh my. Taonani kunyozeka kwa kusabereka. Akunyozedwa ndi chitonzo cha kusabereka poyamba. Iwo anali iye amayenera kupirira chitonzo chokhala wosabereka kwa zaka zonsezo. Iye anali pafupifupi msinkhu wa zaka 100. Iye anali ndi 90 ndi mawu a Mulungu akuti iye akanadzakhalanso mfumukazi mayi wa mwana wameneyu. Ndipo iye ndi Abrahamu osabereka awiri onsewo amatupi awo chimodzimodzi kati akufa. Komabe iwo sana kaikire mawu amenewo mpangono pomwe. Koma iwo ankayenera kupirira zimenezo poyamba. Ndipo kenako haleluya Mulungu anasunga mawu ake muwala la mdima limenelo Isake anadzabadwa.
Ndipo mbewu yake ili ngati mchenga wa nyanja kapena nyenyezi zakumwamba. Mukuona Mulungu nthawi zonse amayankha mawu ake. Inde kusabereka poyamba kenako Isake, Zakariya ndi Elizabeti chimodzimodzi. Bamba wokalamba uja ndi mayi wokalamba akugiritsitsabe. Ndipo pamene Zakariya anabwera kumeneko ndipo amakhoza kulemba paphale lake ndipo anati mngelo anakumana ndine wandiwuza ine ndidzabala mwana ndi Elizabeti mkazi wanga wokalamba apa. Ine sindikuthanso kuyankhula. Ndine wosayankhula. Ine ndikhala wosayankhula kufikira tsiku limene mwana ati adzabadwe. Koma pakubwera mwana ndipo iye adzakhala mneneri wa wamwambayo. Iye adzatisonyeza nyenyezi ya mbawa. Iye ndi wotsogolera wa Mesiya. Izo zidzakhala motani?
Ena anati munthu wosauka wokalamba. Oh, ine ndikuganiza iye wabalalika pang'ono mutu mwake. Inu mukudziwa pali kakang'ono kena kake. Koma tamuyang'anani Elizabeti wokalamba kunja uko ali pafupifupi 80. Ndipo tamuonani Zakariya wokalamba kale ndipo akungonjenjemera. Ndiye iye akunena chinthu chotero monga chimenecho chabwino. Munthu wosauka wokalamba.
Koma iye anali ndi mawu Ambuye.
Chitonzo choterocho mpaka iye anadzibisa yekha kwa masiku angapo. Koma iye anakhala ndi mawu. Oh my. Kukana kutchuka. Kukana lingaliro lotchuka. Anakana kupukuta kwa tsikulo. Ndika chitidwe ndi zinthu za mtsikulawo. Iwo anazikana izo. Iwo anakana kuyenda ndi gulu lawo osakhulupirira. Iwo anakana zinthu za mdziko. Iwo ankayenera kuti achite zimenezo kuti akhale ndi mawu a Mulungu. Iwo ankayenera kuti achite zimenezo. Chomwe chonso izo zili lero. Inu mudzilekanitse nokha kwa chilichonse koma inu ndi Mulungu. Sikimene mpingo wakuchita, ndichimene inu mutachite ndi Mulungu. Mukuona ndinuyo ngati munthu payekha. Inde. Koma taonani chimene Mulungu anamupatsa iye. Pamene Yesu mwini wake anabwera, Zakariya anali atapita. Elizabeti na Yesu. Koma pamene mwana wawo anadzabwera mchipululu, ndipo akuti atero Ambuye. Yesu anati, panalibe munthu amene anabadwa mwa mkazi wopambana monga iye. Amen. Tiyani, iye anavutika ndi chitonzo chosabereka. Iye anakhalabe ndi mawu, ndipo anabereka mwana woteroyo. Monga Sala wakale, monga Abrahamu wakale, mabanja wokalamba anagwiritsitsa kwa icho. Taonani, yafika amene anabadwapo, monga mchenga wa mnyanja, palibepo mtundu wa anthu pa dziko wochuluka ngati Ayuda. Monga mchenga wa mnyanja kapena nyenyezi zamlengalenga. Chinachitika ndi chiyani? Izo zinachitika mwa wochepa. Mwana mmodzi. Tsopano ine mukuona kumene ine ndikupita. Mwana mmodzi. Ndizo zonse zimene zinatengera. Izo zinatengera mwana mmodzi kuti agwedeze mafuko ndi kulozera kwa Mesiya. Zinatengera mmodzi womvera uko nkulondola. Mulungu amangosowekera munthu mmodzi. Ndizo zonse zimene iye amafuna. Pena pake pamene iye angakhale ndi liwu. Ndizo zonse zimene iye amafuna kuti amutenge munthu mmodzi. Woti iye azimulamulira. Oh, momwe iye amakondera kumutenga munthu mmodzi. Iye anamutenga Nowa nthawi ina, iye anamutenga Mose nthawi ina, iye anamutenga Yeremiya, iye anamutenga Eliya, iye anamutenga Elisha, iye anamutenga Yohane, iye anamutenga Samsoni.
Bora ngati iye angamutenge munthu mmodzi mukulamulira kwake, limenelo likhala liwu lake. Iye akhoza kuyankhula kudzera mwa ameneyo, iye akhoza kulitsutsa dziko. Oh my, momwe iye amachitira njala ndi kukwera kuti akamutenge munthu akhale mukulamulira kwake, kuti ine ndikakhoze kuyankhula kudzera mwa iye. Ine ndikhoza kulola liwu langa kuti lidziwike, ngakhale iye akumana ndi chitonzo, koma ine ndidzapangitsa liwu langa kudziwika. Mukuona? Inde usabereka poyamba akuyenera kukhala wosabereka, akuyenera kupirira chitonzo cha kusabereka. Sara anapitira nacho icho, anateronso Zakariya ndi Elizabeti ayenera kupirira nacho icho.
Taonani lero, tsopano ine ndinena china chake, taonani lero pana ule uja. Iye watengera mafuko pansi pa ulamuliro wa mtale wa chipembedzo, ule ndi anake akazi. Taonani chimene kambado ka zipembedzo kanadzabereka, ndi mamwe apang'ono alipo olungama. Inu musadandaule, mukhale ndi mawu, izo zili bwino. Inu mukhoza kunyozedwa, kutchedwa oyera odzikutukuza. Inu mukhoza kutchedwa zonse, mtundu uliwonse wa dzina loyipa. Koma mukhale pomwepo, iwo ndi mawu, chitonzo cha mawu, chinthu chimene iwo adzayankhule chokhudza inu. Munthu wachichepere, iye akhoza kukhala muno mawa uno, iye ndi mzanga wa ine. Jim wang'ono ake, anthu ake, iye anafunsidwa tsiku lina, chabwino. Iye anabatizidwa kuno. Wina wake ananena kwa iye anati, ngati iwe mafuna kuti ubatizidwe mutchalichi, bwanji iwe sunapeze chalichi chachikulu china chake? Mukuona? Koma iye anaona kuwala. Zinali zimenezo. Mukuona? Ochuluka ndi ana osalungama kusiyana ndi amene alipo awolungama. Iya, chabwino. Iwo ndi apang'ono bwanji awolungamayo. Taonani, ndi odzaza mdzanja pang'ono bwanji amene analipo mutsiku la Nowa. Mukuona? Taonani zimene zinali mmasiku a Sodomu. Mukuona? Ndi apang'ono bwanji olungama. Ndi angangati amene uhule ali nawo, iye amangobala ana manjira ya kale iliyonse. Koma iwo onse ndi ana apathengo. Hule amabereka hule, galu amabereka galu. Ndipo Khristu amabereka wodzozedwayo. Bayibulo limabereka olungama. Kotero ife tikuyenera kuyimba ndi linga lero lokhala kagulu kakang'ono. Ndi chinthu chachisomo bwanji chimenecho. Taonani mpingo wamphamvu wa Efeso, munali 12 okha mwa iwo. Eya, taonani gulu limene ife tili nalo lero pambali pa iwo. Eya, inalipo miyoyo 8 yokha mmasiku a Nowa. Analipo 5 okha masiku a Loti. I follow Loti ndi mkazi wake ndi ana ake akazi awiri. Ndipo iye anasanduka mzati wa mwala atatulukako chifukwa choyang'ana mbuyo. Makamaka atatu anatulukako mtsiku limenero. Ndipo Yesu anati, monga izo zinali masiku amenewo, zikutikakamiza ife kupenyetsetsa ndi kukhala wosamalitsa. Ndiyapang'ono bwanji wolungama. Koma monga nthawi zonse, onyoza akuyenera kutonza wosabe kupirira chitonzo cha kusabereka poyamba. Mai, ine ndikungoyenera kuti ndifulumire. Ine sindikufuna, ndikufuna kuti ndithandizire kuwabweretsa ana awa. Mungopirira nane pang'ono. Mukuona? Amuna nthawi zonse amakhala chimodzimodzi monga kale. Tsopano ine ndinena china chake kenanso. Ndipo ine ndikufuna inu. Ndipo ine sindikudziwa ngati izi zikujambulidwa kapena ayi. Koma ngati izi zili pa tepi, ine ndikufuna kuti inu mumvetsere kwa ine. Inu amene muli pa tepi, inu musaphonye izi. Koma muphunzire izi. Munthu tsopano ali monga momwe iye wakhala kukhalira nthawi zonse. Iye akumamuyamikira Mulungu chifukwa cha zimene iye wachita, kumayang'anira chimene iye akadzachite, ndipo akunyalanyaza chimene iye wachita ndi chimene akuchita. Iye amamuyamikira Mulungu pa chimene iye wachita, iye amayang'anira ku chimene iye akadzachite, koma iye akunyalanyaza chimene Mulungu akuchita, ndipo pamenepo iye akuphonya chinthu chasecho.
Ine ndikuyembekeza iwo akuzimvetsa izo. Mukuona? Kunyalanyaza zimene iye akuchita.
iye akudziwa zimene iye wachita ndipo iye akudziwa lonjezo la zimene iye atadzachite koma iye akumalephera kuti aone zimene iye akuchita. Oh, inu a Pentecoste, ngati inu sindinu chitsanzo cha zimenezo, inu mukuyang'anira mtsogolo kwa china chake kuti chichitike monga nthawi zonse. Zinachitika pansi pano ndipo inu simukuzidziwa izo. Ndimochuluka bwanji akana kufungatirani inu monga nkhuku imachitira ndi ana ake, koma inu simukufuna. Inu mumaganizira mochuluka za miyambo yanu ndi zipembedzo kuposa ndi mmene inu mumachitira ndi mawu ake ndi mzimu wake. Inde, tinali chitonzo bwanji kwa Maria, amene ife ri kutseka. Tinali chitonzo bwanji kwa Maria ndi Yosefe, chifukwa cha mawu ake, ndi nthawi ya Christmas. Ine, ndimalingalira zongozi gwira pang'ono chabe. Koma inu mudzamva zochuluka za izo pa wayilesi ndi pakati pa zibusa ndi zina zotero. Tinali chitonzo bwanji kwa Maria ndi Yosefe, kuti anagwiritsitsa ku mawu a Mulungu a lonjezo. Kumbukirani tsopano, ndipo kunyoza kumene kunatukula chikope pamene iwo anamuona Maria wang'ono akudutsa akumuona Yosefe, iwe ukukwatira kule ukuona. Ndipo kumbukirani mbale, chigololo chinali imfa masiku amenewo. Tsopano iwe ukumutchingira iye kuti asaphedwe, iye akuyenera kukhala mayi ndi iweyo. Ndipo koma kumbukirani nthawi zonse Mulungu anali akuchita ndi iwo, ndipo izo zinali molingana ndi mawu, ndipo iwo samadziwa zimenezo ukuona.
A virgin shall bear a child. Joseph knew that.
Namwari adzabala mwana. Yosefe ankadziwa zimenezo. Maria ankadziwa zimenezo chifukwa mawu atatha kulembedwa panali mngelo amene amayankhula ndi iwo. Akutsimikizira pamene kuonetsera mawu omwewo amene analembedwa, amene amayenera kudzachitika.
Don't dream now. Think.
Musalote tsopano, taganizani. Zimwa yeyo anabwera pansi ku dziko la pansi, sunayankhula kwa osonkhana onse. Iye anayankhula kwa iwo. Yosefe anayang'ana ndipo mngelo asanadzamuchezere iye, iye anati, chabwino, tsopano ine ndimamukonda iye, koma ndine munthu wolungama, ine sindingamukwatire mkazi woteroyo. Ndipo mngelo wa Ambuye anaonekera kwa iye muloto ndipo anati, Yosefe, iwe mwana wa Davide, usaope kudzitengera kwa iwe Maria mkazi wako, pakuti icho chimene chabalidwa mwa iye ndi cha mzimu woyera. Oh my, ndi chitonthozo bwanji mukuona. Ndipo Maria pa njira yake akupita ku chitsime na mali wang'onoyo pafupifupi zaka 17 zakubadwa 18 mkwatiwa ndi mzibamba amene anakwatirapo ndipo anali ndi ana folo bambo wokalamba. Ndipo iye anali iye anamukonda iye, ndipo iye samadziwa chifukwa chake, ndipo iye anamukonda iye, ndipo iye samadziwa chifukwa chake. Ndipo apo iwo anali akubwera akupita ku chitsime kukatunga madzi, ndipo onse akuganizira pa zinthu zimene iye anali kuziganizira za malemba zosakayikitsa. Ndipo kenapo kuwala kunadzathwanima pamaso pake, pamene kuwala kumeneko kunadzathwanima pamenepo panayima mngelo. Ndikudabwa amene Maria wang'ono anamvererera. Kodi inu munayamba mwaganizirapo za zimenezo? Ine ndikudabwa ngati iye anamverera wa mantha monga ine ndinachitira dzulo. Tikuoneni Maria, tikuoneni amatanthauza kuima. Ukhale tcheru kwa zimene ine nditi ndikuwuze iwe. Wodala ndiwe pakati pa akazi, pakuti wapeza kukondeledwa ndi Mulungu. Ndipo iwe ubala mwana. Wosadziwa mwamuna aliyense, koma iwe udzakhala ndi mwana. Ndipo msiweni wako Elizabeti pokhala wokalamba nayenso, woyembekezera nayenso. Ndipo iye abereka mwana. Ndipo zizindikiro izi zizachitidwa. Iye anati, izi zikhala motani podziwa poona kuti ine sindikudziwa mwamuna. Iye anati, mzimu woyera udzakufungatira iwe. Chinthu choyera chija chimene chiti chidzabadwe kwa iwe chidzatchedwa mwana wa Mulungu. Wasiye wonyoza anene zimene iwe akufuna kunena. Iye ankadziwa zimenezo. Iye ankadziwa kuti izo zikanadzatero chifukwa Mulungu ananena chomwecho. Tsopano momwe iye ayenera kuti anamverera tsiku lija la kumudalitsa kapena akubwera kundulidwe wa mwanayo, pamenepo iye amayenda akukwera ndi mwana wang'ono uyu mmanja mwake. Monga choncho ndipo azimayi onse akutalikirana ndi iye, onse ali ndi zoluka zabwino kuti adzadalitsitse anawo ndi kuwapangitsa iwo mdulidwe. Ndipo pafupifupi onse a iwo akukoka mwana wangosa, koma iye anali ndi nkhunda ziwiri. kuyeretsa kwa kuyeretsedwa kwake komwe mwana wang'onoyo adakulungidwa mu nsalu ya ng'ombe yopangiridwa kuchokera pa goli la nsana wa khosi la ng'ombe goli chokulungira pa nsana wa ng'ombe imeneyo inangokhala nsalu yokulungira mukhola iwo analibe kalikonse kaiye iwo anali osauka kwambiri ndipo apa iye anayima zosakayikitsa azimayi onse anatalikirana ndi namwali wang'onoyo anati inu mwaona iye ali ndi mwana wapathengo mukuona momwe mulungu amazipangira zinthu kuoneka mwa mtundu wina oh ma iye amangokokera ubweya m'maso a satana ndizonyasa bwanji ndizauve bwanji chigololo ndi chimene iye ali iye ndi wachigololo zimenezo sizinayimitse kugunda kumeneko mu mtima wa mariya wang'ono iwo anatalikirana naye iye iwo akuchitabe chinthu chomwecho mutcha iye pano woyera wodzikutubuza kapena wotengeka kapena china chake mariya ankadziwa kuti mwana ameneyo anali wandani iye amangopitirirabe basi chimodzimodzi koma kodi iwo sibwenzi adazindikira pamene simoni adakhala kumbuyo mchipinda iye anali atalonjezedwa iye ankapita uku ndi uku akulosera iye anati ambuye anaonekera kwa ine ndipo anati ine sindidzaona imfa ndipo iye anali 80 ndi china chake pamenepo ine sindidzaona imfa ine ndisanaone chipulumutso chake oh simoni ndiwe wokalamba mwana wako wako bambo wokalambayo akukhala ngati mutu wake inu mukudziwa iye pang'ono ingomusiyani iye yekha iye ndi wosaopsa iye samuvulaza aliyense koma simoni anali ndi mawu a ambuye anati ine ndinaona mzimu wa mulungu ukutsikira pa ine ine ndinayima ndipo ndinayangana pa iye iye ndandiuza ine simoni iwe wakhala uli munthu wolungama ndipo iwe supita ine ndidzakupanga iwe kukhala umboni kunja uko ndizo zonse ine mudzapangiranji zimenezo ambuye imeneyo ndi ntchito yanga kuganiza kwanga ndikwakuti iye ndithu ndiyakhoza kudzatsanulira khala pa iwo pa tsiku limenelo inu munali ndi mboni bwanji inu simunayimvere iyo apo panali ana wokalamba kwakhungu atakhala mukachisi akupemphera ambuye anawulula kwa iye simoni akulondola amen iye samatha kuona kuwala kwa masana mu mdima koma iye amatha kuona patali kuposa anthu ambiri lero amene ali ndi maso abwino iye anaona mumzimu kudza kwa mesiya kwayandikira mzimu ukuyendayenda mu mtima mwake mukuona kachalichika kang'ono kamene kanali kumeneko zakariya elizabeti mariya yohane ana ndi simoni sikisi pa mambiliyoni monga zinaliri masiku a nowa sikisi a iwo mulungu amachita ndi aliyense wa iwo iwo wonse anali pa mgwirizano iwo wonse amakhala pamodzi amen apa simoni wokalamba apa pambwera mwana wang'onoyo mmenemo iye anali asanamvepo kalikonse kokhudza izo apa pali mwanayo ndiyeno simoni atakhala mchipinda chake ndipo mzimu unabwera pa iye unati tuluka panja simoni apa iye anapita akuyenda asakudziwa kumene iye amapita monga abrahamu iye amafunafuna china chake iye samadziwa kumene icho chinali koma iye anapitilira kumayenda patapita kanthawi iye anadzayima ndipo mzimu woyera uyenera kuti unanena kwa iye apo iye ali iye anadzafikira mmikono ya mariya anadzamutengera mwanayo mmikono yake anayang'ana mwamba ndipo anati ambuye mulole wantchito wanu tsopano asamuke mmoyo uno mutendere maso anga akuyang'ana pa chipulumutso chanu chinthu chimene aliyense amachinyoza chimene azimayi amachikana simoni anati ndi chipulumutso chanu ambuye ndiyo pafupifupi nthawi imeneyo apa panadzabwera mzimayi wokalamba wakhungu akufunafuna njira yake akudzandima pamenepo akudutsa mawomvetsera ndipo iye anabwera kwa iye ndipo iyenso analosera pakuti iye amamuyembekezera iye iye anamuuza mariya lupanga lidzapyoza mtima wako koma ilo lidzalula malingaliro a mmitima ya ambiri mukuona chinali chiyani chimenecho tsopano ine ndikuganiza ena akazi amenewo anati tsopano mukuona zimenezo inu mukuona mtundu wa anthu umene iwo ali ndi zimenezo mukuona ndi zimenezo mukuona pamene izo zili bamba wokalambayo wabalalika mutu ndi ameneyo uko atayima pamaso pa mtsikana wachiwerewere uja akuyesera kunena chinthu ngati chimenecho ndi zimenezo tu mwana wapathengo uja tamuoneni ana wokalamba uyo wakhala pansi apo akudzipha yekha ndi njala ndikumapitirira monga choncho iye sadzakhala ndi chisangalatso chilichonse
monga momwe ife timachitira. Koma ndinu apo mwaona iye akhoza kukhala kwa mabunge onse a mdziko kuno. Iye anachokera ku banja labwino kwambiri, mwaona, ndipo iye akhoza kukhala kwa kumeneko. Koma ndi uyo apo mukuona momwe gulu limenelo limakhalira pamodzi. Oh, inde, amen.
Chinduja mwenjo lero, kukala maramwa mama Christ Yesu. Akukweza da mnamba, ndi zimoyera, ndi tudi.
Inde bwana. Oh, kodi ife, tili ndi ntawo yochuli gilapo pangono. Ine ndi kuyenera, ndi nene china chake. Ine ndi ndi muntu wina pano. Ine ndi kuyanga napa, pantawo imene pamene mau, anka onetseredwa. Amuna anzeru. Ndi kukumba, ndika nakala na ayo ntawo, Freddy. Kuti iwe werenge zimenezo. Iwe ulinazo mtumba mwako, ine ndikuganiza ambira inu, munaziona izo magazini.
Chindi kimene nzimo yera, unayankula kumusi kuno pantsinje, zaka sate firi zabitazo. Iwe azifukula kumene izo, December alapa 9, timikizira izo. Zama iwa mwamba, momwe kuti Jupiter ndi nyenyezi zimenezo. Mugululao la nyenyezi. Iwo, alindima iwa mwamba kari. Zole mbaza izo. Iwo, anazifungula. Mimene lindendende kawi mene gula nyenyezi. Zizi na mwera. Mugunda na kwa nyenyezi zimenezi.
Ndipo zinapo nina pansi kumaloza ku Babylon. Ndipo amuna anzeru, anazibweretsa izo kumeneko. Mugukumbukira, izo zinadutsa mipita yao. Zikuzungulira musi. Zaga mabilioni za kuwala kuleka na kwake kachiwiri.
Ndipo amuna anzeru achi Yuda ameneo amene anaipita ku Babiloni. Iwo anaona gula nyenyezi limenelo likubwera mugunda na kumeneko. Nyenyezi zimenezo zitatu za izo zinalowa mkati pamodzi. Ndipo zinadzapanga nyenyezi imodzi ya kumawa ija. Ndipo anadziwa zimenezo mama wa Mulungu. Kuti imeneyo inali nthawi iyo pamene nyenyezi zimenezo zinabwera pamodzi kuti Mesiya amenera kukhala ali pa dziko lapansi. Chifukwa chake iwo anayamba ali kuti iye wabadali mfumu ya Yuda. Ali kuti iye kwina kwake pakuti pamene nyenyezi zimenezo zinadzabwera mpaka kuti matupi yawo akumwamba anadzalawa muthupi limodzi lalikulu lakumwamba.
Pamene zitatu zimenezo zidzayenda limodzi, Mesiya adzakhala ali pa dziko lapansi nthawi imeneyo. Ndipo pamene izo zinadzasundira munjira zawo, amuna amene anadziwa kuti Mesiya anali ali pa dziko lapansi.
Iwo anali akatswiri pa ntchito yawo. Iwo anali amuna amphamvu. Iwo anali akatswiri pa ntchito yawo ya sayansi ya chipembedzo. Iwo amayangana mbali ya chipembedzo ya izo.
Ndipo iwo anaziona nyenyezi zimenezo zikusuntira kutali uko. Jupiter ndi Sagas. Ndipo kenako zinasuntira muwawo, mzere wawo. Ndipo iwo anati, ife tikudziwa kuti Mesiya ali kwina kwake.
Chonero, iye akuyenera kukhala mu Yerusalemu. Chifukwa kumeneko ndiko kulikulu kwa chipembedzo cha mtsiko, cha chipembedzo cha Mesiya. Kumeneko ndiko kulikulu kwawo. Kumeneko ndiko kulikulu kwa chipembedzo. Kumeneko ndikumene gulu lopambana la chipembedzo limakhalako.
Ndipo pangamira iwo anapita zaka ziwiri pansi kudutsa mtsinje wa Tigris ndi kudutsa madambo ndi mkhalango
ali pa ulendo akupita ku mzinda mitima itadzaza ndi chimwemwe.
Iwo anadziwa pamene nyenyezi zimenezo zinkalendewera kumeneko. Ndipo ichi ngakhale akasidi amanena lero ngati izo kwenikweni nyenyezi zimenezo zingabwere pamalo amenewo kenanso. Izo zikhoza kupangisa nyenyezi imodzi kumene iwo anayima nkumayang'ana koma iwo amayenera kuyima pamalo amenewo kuti aziona iyo. Amen. Amen. Zimatengera kumene iwe wayima. Zimatengera chimene iwe ukuyang'anapo. Yeah.
Chotero iwo anayiona iyo. Ndipo anayitsatira iyo. Ndipo iwo anali munzera wawendola.
Ndilibe kanthu kumene iwo anafikako. Iyo inali munzera limodzi ndi iwo. Iyo inawatsogolera iwo. Mugona. Umo ndi mene iwe umayenera kuwayikira malemba onse munzero. Chili chonse. Ukatero nkukhala munzero menewo ndi malemba. Ndiyo njira yokhayo. Iyo idzakutsogolera iwe molunjika kwa iye. Ndithudi zidatero. Tsopano zindikirani. Apa iwo akubwera akufula. Ali kuti iye wabadwa ali mfumu ya Yuda. Akulowa mu Yerusalemu. Nyenyezi inawatsogolera iwo kumeneko.
molunjika kulikulu la chipembedzo. Koma pamene iwo anatembenukira kumbali kwa iyo, nyenyeziyo inawasiya iwo. Munzindawo iwo anapita, chokwera ndi chotsika munsewu. Iwo ankaganiza kuti mzindawo ukhala wodzaza ndi chimwemwe cha Mulungu. Chokwera ndi chotsika munsewu ndi chimwemwe. Iwo anapita akukuwa ali kuti iye amene wabada ali mfumu ya Yuda. Ife taiona nyenyezi yake pamene ife tinali kummawa, ndipo ife tabwera kudzamupembedza iye.
Kumbukirani nyenyezi, iwo anapita chakumadzulo, iwo anali kummawa kutsogolera chakumadzulo, akupitirirabe kutitsogolera ife ku mukona. Iwo anali mwamtheradi, iwo anali chabwino. Babiloni ndi India ali kummawa kwa Palestina, kukhala ngati kumwera chakummawa, ndipo iwo amapita chakumadzulo kutsogolera chakumadzulo. Ine mukuidziwa nyimboyo, akupitirirabe. Tilondoleleni ife kukuwala kwa ngwiro kumeneko, mukona iwo amuna nzeru amabwera chakumadzulo kuchoka kummawa, kumapita chakumadzulo, ndipo iwo anayiona nyenyezi imeneyo. Tsopano ngati iwo akhala kumadzulo nkumayang'ana mbuyo, iwo samayiona iyo, mukuona. Iwo pamene iwo anakafika kumeneko, iyo inawalondolera iwo kumeneko, kenako iyo inawasiya iwo, ndipo iwo anaganiza ndiyapapa nyenyezi yapita, chotero ndiyapapa iwo ali mu mzinda, chotero oh mai. Iwo anati aliyense akungoyimba ndi wosangalala, ulemelero wa Mulungu wayatsa chilichonse. Chotero ndife apa, ife tikudziwa kuti kwathu, ife tikudziwa kuti kupindula kwathu pamene ife timayang'ana gulu la nyenyezi limenelo, palibe aliyense, palibe bwana akanatha kubwera kumene ndi kudzazikokera nyenyezi zimenezo pamodzi. Ndipo ife tikudziwa pamene zimenezo, pamene nyenyezi zimenezo zibwera muthupi la kumwamba limenelo, ndiyo nthawi imene Mesiya ali pa dziko lapansi. Mesiya ali pa dziko lapansi, ndipo zaka 100 ochuluka zilizonse izo zimadutsa pa gulu la nyenyezi zawo kenanso. Inu mwaona, ndipo zikatero pamakhala mphatso imene imabwera ku dziko lapansi. Zindikirani, Mesiya amakhala ali pa dziko lapansi pamene limenelo, pamene gulu limenelo la nyenyezi lifika pamodzi, ndipo iwo anadziwa kuti iye anali kumeneko. Chotero iwo anapita kulikulu la chipembedzo, ndipo anayamba kumayenda akunena chokwera ndi chotsika mu nsewu. Iwo anapita ngamira zimenezi, ali kuti iye amene wabada ali mfumu ya Yuda. Ife taiona nyenyezi yake kummawa, iye ali kuno kwina kwake, ali kuti iye. Ndichitonso bwanji, iwo anapita kwa wansembe wankulu. Iye anati, mwina mwake anati, vuto lanu ndi chiyani ndi anthu inu? Bwanji, inu gulu la otentheka, mukuona? Ndichitonso chotani pakupindula kwawo kwa sayansi, mwamphamvu ya Mulungu. Iwo anayiona nyenyezi yake, ndipo iwo anali amuna anzeru aluntha. Iwo anali muntchito ya chipembedzo cha sayansi, ndipo iwo anadziwa pamene nyenyezi zimenezo zinafika kumeneko, Mesiya anali kwina kwake. Ndipo pano malo amene akanadziwa izo, sanadziwe kanthu kokhudza izo. Ine ndikhoza kulingalira ana amene anayima pa msewu, anati ha, taonani zimenezo, limenelo ndi gulu lawotengeka, tawamvani iwo akuti ali kuti iye wabada ali mfumu ya Yuda. Iwo sakudziwa kuti Herode ndi mfumu kumusi kuno, iwo sakudziwa bishopu wakuti oh my, ali kuti iye amene wabada ali mfumu ya Yuda. Ife taiona nyenyezi yake kummawa. Iwo akuti bwerani kuno, amuna anzeru nonsenu, chakuno bwerani kuno. Kodi inu nonse mukuona nyenyezi iliyonse paliponse? Oh, ine sindinaone konse chilichonse chonga chimenecho. Nonse amasidi inu bwerani kuno, kodi inu nonse munaona nyenyezi iliyonse paliponse? Ayi. Kodi inu muona chilichonse chonga mtundu wa chizindikiro chodabwitsa? Ayi, ife sitikuona chinthu ngati chimenecho. Ayi, palibe panobe mwina chinthu chomwecho. Iwo sakuona chilichonse, iwo sakukhoza kuiona iyo. Tiyeni tiitanire mkati azitumiki, nanga bwanji inu nonse? Ayi, ife sitinayione nyenyezi. Chabwino, nanga bwanji anyamata ina amene mumasunga nthawi kunja kuno pa khoma, inu mumayang'ana nyenyezi, inu mukudziwa kumene gulu la nyenyezi lililonse lili miyamba. Inu mukuidziwa nyenyezi iliyonse? Kodi inu munaona chilichonse? Ayi, ife sitinaone kanthu.
koma iyo ilali pamenepo ulemelelo kwa Mulungu. Oh my, kodi simukuiona iyo, iyo ili pamenepo tsopano ndipo iwo akulephera kuti aione iyo, iyo ikupitilirabe pomwepo powazungulira iwo, ndipo iwo akulephera kuti aione iyo.
Ayi, ife silinaoneka likonse. Oh, ine ndinapita kumeneko, ine silinaoneka likonse, ndithudi inu simunatero. Mwangu okhala khungu kwambiri, sizili kwa inu kuti muone izo. Mukuona ngati ndinu wakhungu chomwecho, bwanji ndithudi inu simungaione iyo. Iyo ndi yakwa iyo basi, amene Mulungu ati awaululire iyo, ndipo ndi amene amaiona iyo nthawi zonse zakhala zili chomwecho. Ndithudi anali Nowa amene amakwanitsa kuiona mvula mu mlengalenga, inu mukudziwa, koma ena onsewo samakwanitsa kuchita zimenezo. Mukuona iwo sanaione mvula mmwamba amenemo, koma Nowa amaiona iyo. Anali Abrahamu amene anamuona Sara atanyamula mwanayo uko mkulondola, osati onyozawo amene ankati atate wa mafuko. Inu muli ndi ana angati tsopano, momwe ife tikanabwerera chotsika kudutsa mu Baibulo, anzeru ndi aneneri kudutsa njira yonse. Chikhulupiriro ndi umboni wa zinthu zosaoneka. Iwo amadziwa mawu anayankhula izo, ndipo ndi izo pamenepo. Apa pali umboni wa zimenezo, iwo akuwaona iwo. Tsopano zindikirani. Oh my, muna athu anzeru samaiona nyenye zimeneyo, palibe pakali konse kwa iyo. Bwanji kwenikweni pamene iwo anali kuyang'ana, ndipo iwo analowa mkati ndi gulu limenelo, nyenyezi inatuluka panja. Chinthu chomwecho lero ndicho chimene chimazimitsa kuwala kochuluka uko mkulondola. Iye akukodwa ndi gulu ngati limenelo limene silikhulupirira nkomwe iyo yamba ndi kuyamba. Ndiye ife tingakhale bwanji ndi mgwirizano wa mipingo? Ife tingayende bwanji limodzi pokhapokha ife titagwirizana? Chili bwanji chanjano cha ichi kuno dziko lonse yonse mipingo mipingo yogwirizana ya mdziko? Ife tingagwirizane bwanji limodzi pamene ife tatalikirana mamayirosi mamiliyoni? Mukuona ife tingachite motani izo? Aevanjeliko ali ndi ife, ndiyawa ndiyawo ndiyawo ndi onse pamodzi, ndipo komabe nkugwirizana pamodzi ndi gulu loterolo la chivundi. Mulungu akutenga mkazi amene ali wangwiro, woyera, wosadetsedwa, wokhala ndi mawu ake. Chabwino chitonzo cha Yesu chifukwa cha mawu, ndiyeno ife tima muminiti chabe. Yesu anatonzedwa chifukwa cha mawu. Taonani kuno, zinatheka bwanji kuti iye akumane ndi chitonzo pamene iye anali wa uzimu, Mulungu mthupi? Iye anali Mulungu iye mwini atasandulika thupi. Tsopano inu mukudziwa Baibulo linatero ife tinamugwira iye, angelo anamuona iye. Tangoganizani za zimenezo, ine ndikukhulupirira Timoteyo amayika china chake chonga chimenecho. Mukuona kuti popanda kutsutsana, chachikulu ndi chinsinsi cha Mulungu, pakuti Mulungu anaonetseredwa muthupi, anaonedwa ndi angelo. Angelo analipo pakubadwa kwake. Momwe angelo ayenera kuti anayang'ana pansi ndipo anasangalala, pamene iwo ankayang'ana pansi mukhola ndipo nkumuona Mulungu mthupi. Amen. Izo nzosadabwitsa iwo anayamba kufula, lero mu mzinda wa Davide mabata Khristu mpulumutsi, angelo anasangalala ndipo iwo anakubiza mapiko awo akulu pamodzi, ndipo mapiri a Yudeya iwo anayimba ulemelero kwa Mulungu wamwamba mwamba. Mtendere padziko lapansi ndi chifuniro chabwino kwa anthu. Iwo anawaona mawu a Mulungu, iwo anayang'ana pamwamba pa iwo kuti awaone iwo akuonetseredwa, ndipo iwo anali ali pamenepo. Tsopano Satana samakhulupirira zimenezo, inu mukudziwa iye anati ngati iwe uli. Ngero anati iye ali ndiko kusiyana kwake. Ngati iwe uli chita chakuti ndi chakuti, tilole ife tikuone iwe ukuchita izo. Koma mngero anati iye ali kumeneko. Amuna anzeru ndi chipembedzo chawo cha sayansi anati iye ali kumeneko. Amen. Ndi chifukwa chake ofukula zakale ndi chilichonse lero akukumba zinthu zimenezi, zimene zakhala zikuloseredwa zaka zingapo zapitazo, zimene zikanati zidzachitike, ndipo apa iwo ali akukumba. Iwo sanapenge ngakhale palibepo mbiri yakale imene inanenapo kuti Pontius Pilato anakhalapo pa dziko lapansi. Kodi inu mumadziwa zimenezo? Ena ana asukulu inu, ndiwuze inu kuti ndipati mu mbiri yakale pamene amati alipo Pontius Pilato, ndipo osakhulupirira amazinyoza izo ndi kupanga choseketsa pa izo. Amati sipanakhalepo konse a mfumu ya Chiroma yotchedwa kazembe wotchedwa Pontius Pilato, koma pafupifupi masabata 6 apitawo iwo anakumba mala wapangodya Pontius Pilato kazembe. Oh my, ndankhutu zoterozo. Iwo anati, sipanakhalepo Ramsesi mu mbiri yakale, Ramsesi ku Igupto. Koma iwo anakumba mwala ofukula zakale a Ramses wachiwiri. Zindikirani. Ndipo iwo ananena kuti makoma amenewo sanagwe pansi. Wofukula zakale anali kukumba mozungulira. Ndipo chinthu choyamba ine mukudziwa, iwo anakumba nkufukula pansi kwambiri kumene makoma a Yeriko anagwera. Ine mukudziwa pamene lipenga linawomba. Iwo anati, imeneyo inangokhala nthano. Nyimbo imene wina wake ananena. Anayimba kumbuyo uko, eya. Onyoza amanena zimenezo. Imeneyo inangokhala nthano chabe. Sipanakhalepo chinthu ngati chimenecho kuti makoma anagwa. Ndipo Yoswa kuphulitsa lipenga. Ndi kumathamangira ku makoma ndipo iwo nkumagwa. Sipanakhalepo chinthu ngati chimenecho. Ndipo wina wazofukula zakale wopambana wachikhristu ankangofukula chifukwa iye amadziwa kuti zimayenera kukhala chomwecho. Iye anakumba mapazi ena sati osamvetsetseka pansi kumene ena onsewa anali. Panali makoma atasanjikizana pamwamba pa anzake. Basi monga mau ananenera. Iwo anati, panalibe chinthu ngati Davide kumasera pa choyimbira chake zeze wa nsambo, chifukwa nyimbo za nsambo sizimadziwika kufikira mzaka za mafifitini. Anati, unalibeko chinthu chonga chimenecho. Wofukula zakale wa Chikhristu anakumba pansi mu Igupto zaka 4,000 zapitazo. Iwo anali ndi zimwenyemwenye za nsambo. Amen. Oh my, iwo amanena zokhudza ana a Chiheberi akupanga miyala imeneyo ndi zinthu monga choncho kuchokera mʼmapesi. Kunalibeko chinthu ngati chimenecho. Ofukula zakale anapita kukafukula kumeneko. Kodi iwo anakapezako chiyani? Imeneyo ndi sayansi. Kodi iwo anakapezako chiyani? Makoma a mzinda umene a Chiheberi anamanga. Gawo loyamba la miyala linali mapesi atali. Lachiwiri linakhabidwa kuti zidutswa ting'ono taziputu. Ndipo lachitatu linali lopanda mapesi mwayiro nkomwe. Oh my.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold.
Inde bwana, izo zonse zangosunthira kwa ife mbale Mulungu. Chifukwa chiyani izo zili mu zaka zapang'ono zapitazi dziko la sewero sinapange konse chimene ilo lapangazi. Pakanema pakumabwera nkhani ya malamulo 10 ya Chisudo Mills. Pakanema pakumabwera moyo wa Yesu Khristu kudzera mwa Bernhard. Paganema, pakumabala the big fisherman, kutembeluka kwa Petro. Ndipo maswero onsewa achitembezo. Zimene maswero azikana, ndikuzidetsa, ndikukazitayira kutali. Koma Mulungu, mumphamvu yake ya mphamvu, waziphulitsa izo chimodzi-modzi basi. Pakali pano, zinthu zimenezo, zimene zinanenedwa zaka pang'ono zapitazo. Wantchito wosauka wang'ono wodzichepetsa, ine mwini wa Mulungu. Ine ndinati, pali kuwala kumene kunadzayima ndi kudzandiyankhula ine. Ndipo kunadzandiuza ine zinthu zoti ndichite. Anthu anaseka ndipo anati, iye wazunguzika pang'ono mutu. Pali chithunzi cha icho. Sayansi inajambula icho. Icho chili pamenepo. Icho ndichoonadi. Ine ndinati, mkaziyo waphimbidwa ndi mthunzi wa imfa. Iwo anati, mthunzi tsopano zimenezo ndi zankhutu. Iye amangozipangitsa izo malingaliro ake. Apo pali chithunzi cha izo. Mulungu adzapangitsa miyala kuti ifule mokuwa. Iye ndi wotchekera kuchita chimene iye akufuna. Yesu, chitonzo chifukwa cha mawu. Mwana wa uzimu wa Mulungu atayima pamenepo. Emmanueli, ndi chitonzo chotani. Kulola wochimwa wosakhulupirira kumumanga iye, kumulavulira pa nkhope yake, ndi kumwetula ndevu zodzaza mdzanja, ndipo nkusamulola iye kuti achite kanthu zokhudza izo. Chitonzo chifukwa cha mawu. Chiyani? Kuti akwaniritse mawu a Atate. Oh, koma kumbukirani, iye akuyenera kuyima ndi chitonzo cha imfa. Mulungu amene sangakhoze kufa, ndipo mmodzi yekhayo amene anganakhoze kufa kuti adzamupulumutse wochimwa. Osati wina aliyenseyo wopanda munthu wachiwiri kapena munthu wachitatu akanakhoza kuchita zimenezo. Mulungu mwini yekha ndi mmodzi yekhayo angakhoze kuchita zimenezo. Ndipo iye anali pamenepa. Iye anati, palibe munthu amene anakwera mwamba koma iye amene anatsika pansi, ngakhale mwana wa munthu amene tsopano ali kumwamba. Ameni. Iwo anati, makolo athu ankadya mana mu chipululu.
ndipo iwo anafa. Iye anati, ndipo inu mukuti ndinu mkate wa moyo. Iye anati, asanakhale apo Abrahamu, ine ndine, ndine mkate wa moyo. Ine ndine, ine ndine.
Iwo anati, inu simunafike usiku wa zaka 50 ndipo mukunena kuti inu munamuona Abrahamu. Iye anati, asanakhale apo Abrahamu, ine ndine. Ndipo tenako,
mkulola wochimwa mumange iye, chipembedzo cha mpingo. Chimumange iye.
Inu mukukumbukira masiku otsiriza mbado wa mpingo olemera uwu wa Laodikaya. Iwo anamuyika iye panja ngakhalebe kwa mpingo. Inu mukuona zimene izo zili tsopano. Kodi inu mukukhoza kuona chifukwa chimene ine ndikufulira motsutsana ndi kachitidwe kameneko? Chifukwa chiyani Yesu anawalola ochimwa kuti amumange iye? Izo zinali kuti akwaniritse mawu, kubweretsa chitonzo kwa Mulungu. Akufa.
Mungu anayenera kuti afe, iye nkayenera kukhala nofu, ndicholinga chakuti adzafe.
Ndipo Yesu akadziwa zimenezi, iye anawawuza iwo zokhudza izo, iye anati, pasulani kachisuyu, ndipo ine ndidzamuukitsa iye kenanso. Wasati wina wake kudzamuutsa iye, ine ndidzamuutsa iye. Masiku atatu, ine ndidzamubwezeretsanso iye. Inu mumupasule iye, ine ndidzamuukitsanso iye. Monga Yona anakhala mʼmimba mwa nsomba kwa masiku atatu ndi usiku, lomwechonso ayenera mwana wa munthu kukhala mu mtima mwa dziko lapansi. Ndipo iwo sanazimvetse izo nkomwe. Mukuona chitonzo chifukwa cha mawu. Iye anali. Tsopano ananyozedwa mpaka imfa kuti adzaukenso ku moyo wa muyaya. Poyamba iye ankayenera kuyikidwa ku imfa kuti iye adzakhoze kuuka ku moyo wa muyaya ndi kudzamubweretsa munthu wina aliyense amene anali maonekedwe ake ku moyo wa muyaya amene akanadzavomereza iwo. Mukuona iye anadzakhala munthu, anadzakhala wowombola wachibale, ndipo ankayenera kuyima ndi chitonzo chakunyozedwa konse ndi kupangidwa kukhala choseketsa konseko. Imodzi-modzi monga ntchito anzake ake anachitira mbuyo mwake. Monga Mose, monga Noa, monga ena onse aiwo anayima ndi kunyozedwa kumeneko. Iye ankayenera kupirira kunyozedwako. Chifukwa chiyani? Iye anali ndi mawu. Ndipo iye anali mawu. Chifukwa chake iwo anamunyoza iye mochuluka kuposa nkale lonse. Iye anali wa uzimu. Ndipo mawu iwo eni. Haleluya. Izo ndi zimene zinamupanga iye. Yesu anati, inu wachinyengo. Anati, inu mumamanga manda aneneri. Ndipo inu ndi amene munawayikamo iwo mmenemo. Iwo ankabala ndi mawu a Mulungu. Ndipo inu simumawakhulupirira iwo. Ndinu olakwa chifukwa cha aliyense wa iwo. Ku Phoenix Mulungu akalola, ine ndidzagunda mawu tsiku lina. Ine ndidzakatsutsa kambado kano chifukwa chomupha Yesu Khristu, kumupachika iye wa moyo. Ine ndidzabweretsa chitsutso pamaso pa bungwe la azitumiki limenelo. Mulungu akalola.
Iwe ndi wolakwira magazi a Yesu Khristu chifukwa chomupachika iye wa moyo.
Inde bwana. Utsutsa chonsecho. Petro anawatsutsa iwo pa tsiku la Pentecoste. Iye anati,
inu muli ndi manja oyipa, mwamupachika kalonga wa moyo amene Mulungu anamutsutsa.
Ife ndi mboni. Iye
anabweretsa chitsutso. Ine ndidzatenga mawu a Mulungu kudzatsutsa chilembecho chilichonse chimene chilipo ndi munthu aliyense pa nkhope ya dziko lapansi amene ali wolakwira magazi a Yesu Khristu.
Mulungu andithandize ine kuti ndidzakhale womuyimira mlandu wake pa tsiku limenelo. Amen. Inde. Oh, onyoza ankamusereula iye. Iwo anamutonza iye. Iye anakhala nawo be iwo basi. Amen. Oh, taonani zimene iye anachita. Iye anali mwana wa Mulungu. Anazunzika ndi imfa ndi cholinga chakuti adzaphe tchimo. Iye ankayenera kuti adzachite zimenezo. Ndiyo njira yokhayo imene ilo likanakhoza kuyikidwa ku imfa. Ndipo iye anachita ichi ndipo anayima nacho icho. Chifukwa ena onse aiwo anatero.
Chifukwa ena onsewo kubuya uko anali ndi mawu a Mulungu ang'ono. Chifukwa Yesu ananena chomwecho. Mawu a Ambuye amadza kwa aneneri. Ndipo ndani wa iwo? Iye anati, yemwe Atate anu chipembedzo chanu cha bungwe sichinamugende ndi kumupha. Ndani wa iwo anawalandira aneneri. Ndiye inu mukumanga manda awo iwo atapita kale. Anati, ndinu olakwa chifukwa chowayika iwo mmenemo.
Ndiye iye anawapatsa iwo fanizo lokhudza munda wa mpesa utabweretsedwa. Ndipo antchito anabwera. Iwo anawazunza iwo. Ndipo potsiriza anati, tsopano ife timupha mwana chifukwa iye ndi wolandira cholowa. Mukuona? Oh, iwo anakwiya pamene iwo anaona zimenezo. Mukuona?
Anayenera kupirira chitonzo. Ndipo apa iye wadzimanga iye mwini. Nditsogolera mpaka ku imfa. Ndicholinga chakuti akayikwire ku imfa. akufa kuti adzabweretsenso moyo wa muyaya ulemerero kwa mulungu kumene ine ndikumupondera iye kudzabweretsanso moyo wa muyaya ndikudzamukitsa mwana wa mulungu aliyense kutsika kudutsa mʼbado amene anayima ndi mawu amenewo ndikutenga chitonzo uko mkulondola ngati iye akanapanda kubwera Noa sakanadzuka ngati iye akanapanda kubwera Eliya sakanabweranso ngati iye akanapanda kubwera Noa sakanadzukapo ngati iye akanapanda kubwera chifukwa iye adali mwana wankhosa wokonzedweratu uja amene anabwera kuti adzatenga chitonzo pa iye mwini ndikudzafa imfa chifukwa cha mawu a mulungu aliwonse amene analadayankhulidwa ndipo zimene amuna olunga mawa anazimira iye ankayenera kukhala panalibe mmodzi aliyense akanakhoza kudzachita zimenezo mulungu mwini wake ndipo iye anabwera ndipo anadzatenga malowo kuti iye adzakhoze kuwombola ndi kudzapereka moyo wa muyaya kwa mwana wa mulungu aliyense amene wayima ndi mawu omwewo ndipo akanadzavutika ndi chitonzo mwana wa mulungu aliyense pansi kudutsa mbado amene akanadzayima ndi chitonzo panalibe aliyense amene akanadzamuwombola iye koma mwachikhulupiriro iye anamuona muwombola ameneyo akubwera yobu anamuona iye yobu anayima kumbuyo uko ndipo iwo anati ndiwe wochimwa wanseri mulungu akungokuzunza iwe chifukwa ndiwe wochimwa wanseri iye anati ine ndikudziwa mwamboli wanga ali moyo kwa masiku otsiriza iye adzayima pa dziko lapansi ngakhale mphutsi zitaononga thupi ili komabe munofu wanga ine ndidzamuona mulungu mkazi wake anati bwanji iwe osamutukwana iye mkufa anati iwe woneka ngati womvetsa chisoni iye anati iwe ukuyankhula ngati mkazi wobusa amen ndiuyo pamenepo ine ndikudziwa iye ali moyo ndipo iye adzayima pa tsiku lomaliza ngati yesu akanapanda kubwera yobu sakanadzawomboledwa chifukwa iye anali mwana wankhosa wophedwa kuyambira ku maziko a dziko lapansi iye ankawadziwa malo ake iye ankadziwa udindo wake ndi chifukwa chake Mariya anazindikira udindo umenewo tsiku lija pamene iye anadzatulukira pamenepo iye anati ngati ine inu mukanakhala kuno mchimwene wanga sibwezatafa iye anati mchimwene wako adzaukanso anati inde ambuye muchiukitsiro iye anali mnyamata wabwino yesu anati koma ine ndine chiukitsiro chimenecho kodi iwe kukhulupirira izi iye anati eye ambuye ine ndikukhulupirira kuti inu ndi mwana wa mulungu amene amayenera kubwera mdziko iye anati kodi inu mwakamuyika kuti iye ndizimenezotu iye anazindikira zimenezo mkazi wang'ono ameneyo samanena zimenezo iye anali ndi ziwanda 7 zitatuluka mwa iye iye amayidziwa mphamvu ya mulungu imene ikanatha kuchotsa kunyada ndi nkhawa ndi chilichonse kuchoka mwa iye imene ikanatha kuchotsa mzimu waung'ono uja wodzikonda wa sukulu yapamwamba kuchoka mwa iye ndi kukhoza kumupanga iye cholengedwa chatsopano iye anatulutsira panja ziwanda 7 azimayi amenewo ankadziwa chimene iye anali amene anamulandira iye iwo amadziwa zimene iye akanakhoza kuwachitira iwo chomwe chonso iwo akutero lero nawonso kungovomereza izo ndicho chinthu chotsatira ndi uyo pamenepo iye ananena zimenezo ndipo iye inu mukudziwa chimene chinachitika onse amene akanadzavutika chifukwa cha mawu omwewo iye anafa kwa cholinga chomwecho iye anali mmodzi yekhayo amene akanafa kuti adzachite zimenezo pakuti iye anali mawu iye anali mawu mawu akuonetseredwa ena onsewo amakhala ndi kusambira pang'ono koma apa panali chidzalo cha mulungu mwa iye chomwecho iye ali lero Ahebri 13:8 yesu khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse betserani ine ndikutseka ndithudi ine ndichita zimenezo ine ndikungoyenera kutero ine ndadutsitsa nthawi kwambiri iye sanalembe mawu amodzi kodi iye anatero sanalembe konse mawu chifukwa chiyani iye anali mawu iye anali chiyani mawu amene anali atalembeza iye anali kuonetseredwa kwa mawu amenewo ulemerero tiona ine ndikumvelera bwino iye anali mawu iye sankaso kuti alembe kalikonse iye anali mawu mawu alembedwa awa akuonetseredwa ulemerero kwa mulungu iye ali yemweyo lero dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye ali mawu mawu akuonetseredwa ine mukuti kodi mkulondola uko mbale Branham muonani Yehova akayima kumbuyo uko ndipo anawomba thingwe kudutsa pa mafunde amenewo mpaka kutsidya ndipo anapanga njira kuti Israeli adutsepo muoneni Yehova mthupi akuti mtendere khalabata pamene mafunde amamenya pa gombe mu mkuntho ndipo njerekezi akunyambita paliponse monga choncho iye anati mtendere khalabata ndipo iyo inamumvera iye mphepo ndi zonse iye anali Yehova Amen. Hoba uti amene makoza kuyima kutsikako ndikukonga madontho pang'ono amame walola iwo agwere pa dziko lapansi ndipo nkupangidwa mkate kuti adyetse anthu.
Iye anayima ndipo anatenga nsomba zisanu kapena mabiskuit asanu ndi nsomba ziwiri ndipo anadyetsa 5,000.
Iye anali mawu. Amen, amen.
Iye
ali mawu ndipo iye nthawi zonse adzakhala mawu.
Ndipo
kwa ine ndi nyumba yanga ife tidzatumikira mawu.
When tears all pass, home at last, ever to rejoice.
Oh my. Inde, nyamula chitonzo cha mawu. Pali chitonzo chimene chimapita ndi mawu. Khalani molondola ndi mawu, ndipo munyamule chitonzo.
Let's pray.
Tiyeni tipemphere.
Jesus.
Yesu. Monga usiku wina Ambuye. Ine ndinalira, O Yesu, inu mukufuna kuti ine ndichite chiyani? Kodi ine ndichite chiyani, Ambuye? Wona zinthu izi, ndikudziwa ora limene ife tikukhalamo. Ine ndingachita chiyani, Ambuye? Ine ndingachita chiyani? Ine ndikupempherera mpingo wanga waung'ono kuno, Ambuye. Ine ndikuganizira za mbalame zazing'ono m'masomphenya. Zinthu zimene zakhala zilipo. Ndi mbalame zinazo zimene zinali zinthu zamphamvu koma panali zikopa zitatu za izo Ambuye koma pamene angelo amenewo anadzalowa mkati analibe mbalame zimene zinatsalira amthenga ang'onowo akhala ali opambana Ambuye koma ine ndikukhulupirira kuti pali china chake chimene chikukonzekera kuchitika. Mulole izo zikhale Ambuye mutiumbe ife ndipo mutipange ife mwanjira yanu. Ife ndi dongo inuyo ndi wowumba pa usiku wa Christmas Ambuye ndife wothokoza chifukwa cha mphatso ya Mulungu chifukwa cha Mulungu kupereka kwa ife ngakhale izi zili zina monga ife tikukhulupirira mʼmitima mwathu zikhulupiriro zachikunja zina za tsiku limene iwo ayesera kuliwumba ilo ndi kulipanga ilo likhale ngati misa ya Khristu koma ife sitikubwera mwanjira imeneyo ya Santa Claus ndi mitengo ya Christmas ndi zokongoletsera koma ife tikubwera mu dzina la Ambuye Yesu kuti tidzamupembedze Mulungu wakumwamba amene anapangira thupi nofunga ti ife ndipo nadzakhala pakati pathu kuti adzatiwombole ife ndipo anavutika ndi chitonzo cha dzina anavutika ndi chitonzo cha mtanda lola bungwe la chidziko limuphe Emanueli ndicho linga chakuti iye akatibweretse ife ku moyo wa muyaya. Ife ndi ndani Ambuye? Ife ndi ndani kuti tikathawe chitonzo chilichonse? Mulungu tipangeni ife asilikali ochirimika. Ine ndikuwapereka mawu awa kwa inu Atate. Iwo akoza kukhala osweka otopa ndi ofoka monga ine ndakhalira koma Atate apatseni mphoto anthu awa chifukwa chokhala ndi kumamvetsera ndipo mulole mphamvu imene inawabweretsa Ambuye wathu ndi kumupereka iye kwa ife kuno kudzakhala mpulumutsi masiku otsiriza ano. Mulole ifulumizitse mzimu uliwonse muno Ambuye kukuyandikira kwa kubwera kwa Ambuye Yesu. Mulole izo zikhale chomwecho Atate. Chiritsani odwala ndi osautsika amene ali pakati pathu. Mumangirize osweka mtima Ambuye ndife ife tadutsa mzambiri. Mtima wanga uli ndi zipyera zambiri pa iwo Ambuye ku nkhondo zovuta. Ine wankhondo wakale. Mundithandize ine Ambuye. Ine ndikusowa chithandizo chanu. Mwina mwake kuphunzira konseku kwakhala ndi cholinga. Ine ndikudalira kuti iko kwakhala Ambuye. Ndithandizeni ine o Mulungu. Ndipo uthandizeni mpingo uwu. Ndipo mutidalitse ife pamodzi. Dalitseni ana ang'ono. Ine ndikuganizira zambiri lero ang'ono. Wenzi ang'ono osauka. Salandira kalikonse kunja uko. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mukakhale ndi iwo ndipo mukawathandize iwo
ukawapatse iwo moyo wa muyaya mbuye. Imeneyo ndiyo pambana, imeneyo ndi mphatso ya Christmas imene ife tikuifuna. Ndi moyo wa Yesu Kristu kuti uzilamulira ndi kuchita ufumu mu mtima mwanga. Ndiyo chimene ine ndikuchifuna mbuye. Tidalitseni ife pamodzi tsopano. Ife tikupereka mawu awa kwa inu. Muwalole iwo agwere paliponse pamene iwo akufuna mbuye. Paliponse pamene mtima umenewo udzatseguke. Mulole adzabweretse nthawi yopambana ya chipulumutso. Mudzina la Yesu. Amen. Aliyense amene ndi angati amamukonda iye, muli pachangu choterocho, muli monse, oh, ine ndimkonda iye, ine ndimkonda iye. Ambuye, inu mukufuna kuti ine ndichite chiyani? Musayiware misonkhano usiku uno. Inu mukudziwa chimene Christmas imatanthauza tsopano. Oh, iyi ndi mphatso yanga ya Christmas. Awa ndi mawu amenewo ambuye. Ngati ine ndingazilole ndekha, ngati ine ndingazichotsepo ndekha panjirayo, kuti mawu anu adzathe kufotokoza izo yoyeni kudzera apa. Ndicho chinthu chopambana chimene ine ndikuchidziwa. Tsopano ine ndikuganiza iwo ali ndi zinthu zina zimene iwo akufuna kuti apereke kwa ana. Tsopano ine ndikubwezera msonkhano kubwerera kwa mbale Neville. Mulungu akudalitseni inu mbale Neville.